the sermon, how the angel came to me and his commission was delivered on Monday evening, January 17, 1955, in Chicago, Illinois, USA. Utenga wa momwengelo anadzera kwa ine ndikutuma kwache unalalikiridwa lolemba madzulo pa January 17, 1955 mu Chicago, Illinois, USA. How the angel came to me and his commission. Momwengelo anadzera kwa ine ndikutuma kwache.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Ndipo abale alimwina, ndipo ine ndikuona ma tape recorder angapo pansi apa, ndipo iwo ajambula izi ndito.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here has got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly.
Ndawe iliyonse, imene inu mkufuna kudziwa chabe, chimene mzimu woyera unanena kwa inu, aone na abale pano amene ali nawo ma tape recorder awa, iwo akoza kuzibwereza izo zonse, inu mukoza kupeza vuto lanu chimodzi-modzi.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
Ndipo muone ndikupenya ngati izo, sizichitika basi chimodzi-modzi momwe iwo unanenera, inu mukona.
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Pamene inu mumva iwo ukupumira kunja pakuti atero ambuye.
A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not.
Chinthu china chake, kapena ichi chiri mwanjira iyi, kapena kafufuzeni basi izo, ndikuona ngati izo ziri zolondola, kapena ai.
It's always that way.
Maona, izo ziri ndai zonse njira imeneyo.
Now, for just a little background.
Sobano, kwa maziko pangono chabe.
And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Ndipo ine ndiri chabe woko ndo usiku uno kuti tiri apangono chabe pano. Ndife chabe anthu akumuzi sichoncho ife. Ife sitiri palibe wa ife mlendo.
We don't, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now, because we're...
Ifesti, ine ndikoza basi ugrisa nchito glamala yanga ya ku Kentucky, ndikumvere la kumudziko mwetsopano chifukwa ndife.
We're just an... I ain't throwing off on Kentucky now, if there's anybody here in Kentucky.
Ndife basi, ndipo ine sindu wanyoza ku Kentucky tsopano, ngadali paliense panochokera ku Kentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Udali paliense panochokera ku Kentucky. Kwezani dzanja lanu.
Say, I should feel right at home.
Nena, ine ndiyeni la kumverera kwathu komwe sichoncho ine.
That's mighty fine.
Ndizo zabwino mopambana.
My mother used to run a boarding house.
Amai anga ankaendesa nyumba yogonamo.
I went down there one day to find out.
Ndipo ine ndinapita kumusu kotsiku lina kuti ndikapeze.
There's a great group of men boarded there and a big long table set.
Kumeneko gulu lalikulu la anthu ankagonako ndipo tebulo lalikulu lalitali linayikidwa.
I said, how many here from Kentucky stand up?
Ndipo ine ndinati ndiangati muno ali wochokera ku Kentucky imirirani.
Everybody stood up.
Aliyense anayimirira.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
Ine ndinapita ku chalichi usiku meneyo, chalichi changa, ndipo ine ndinati ndiangati muno ali wochokera ku Kentucky.
Everybody stood up.
Aliyense anayimirira.
I said, well, that's been very good.
Kodi ine ndikanati chabwino. Ndizo zabwino kwambiri.
The missionaries have done a good job. so thankful for it.
A missionary achita ntchito yabwino kotero. Ndife othokoza kwambiri chifukwa cha izo.
Now in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse.
Tsopano mu buku la Roma mutu wa 11 ndi ndime ya 28.
Listen closely now to the reading of the scripture.
Verani mwacheru tsopano kukuwerenga kwa lemba.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Kunena za utenga, iwa ali adani chifukwa cha inu. Koma kukudza kusanghidwa, iwa ali okondedwa a chifukwa cha makolo.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Pakuti mphatso ndi kuitana kwa Mulungu zilizopanda kulapa.
Shall we pray?
Tinga pembere ife.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently.
Ambuye titanizeni ife usiku unotsopano pamene ife tikuyandikira izi mwakulemekeza.
With all of our heart and sincerity.
Ndi mitima yathu yonse mukudzipereka.
Only for your glory these things are said.
Kukha chifukwa cha ulemerero wanu zinthu izi zanenedwa.
Help me, Lord.
Ndipo munditandize ine ambuye.
And put just in my mind. Just the things that should be said and how much to say.
Ndipo Mungu ika mumalingaliro anga chabe zinthu zokha zimene ziyenera kunenedwa ndi kuchuluka kwa zoti tinene.
Stop me when it's your time.
Mundiimitse ine pamene ili nthawi yanu.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Ine ndikupempha kuti mtima uliwonse udzalandire zinthu izi. Kwa pindu la odwala ndi osowa mwa omvilawa.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Pakuti ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu Kristu. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small and I'll try not to keep you too long.
Tsopano. Ine ndikufuna ndifike pa phunziro iri basi pamene ife tili apang'ono. Ndipo ine ndiyesa kusakusungani inu motalika kwambiri.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Ine ndika watch yanga apa ndikuyesa mwakukhoza kwanga tsopano kukutulutsani inu mu nthawi yabwino.
So you can be back tomorrow night.
Kotero inu mukhoza kubwerera mawa usiku.
Now be in prayer.
Tsopano khalani mu pemphero.
I don't think the boy even give out cars. I've never asked him whether he...
Ine sindikuganiza kuti nyamatayo anapereka konse makadi. Ine sindina mufunse konse iye ngati iye.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
Ndipo ngati iwo sanatero, kapena ngati iwo anatero, kapena sanachite ayi, izo zilibe kanthu.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Ife tili nawo makadi muno chonchobe ngati ife tili tiitane wena.
So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says.
Kotero ngati ayi bwanji ife tidzangoona chimene mzimu woyera unena.
Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Tsopano ngati inu muti mumvere mwacheru, tsopano izi zikhoza pokhala kuti ine tilipo apang'ono chabe a ife muno. Ndiyo nthawi yabwino kunena izi chifukwa izo zikuchita ndi umunthu wanga omwe.
And that's the reason I read this scripture tonight.
Ndipo ndicho chifukwa ine ndawerenga lemba ili usiku uno.
That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Kuti inu mukhoze kuona kuti mphatso ndi maitanidwe sizili chilichonse chimene aliyense akhoza kuzigwirira ntchito.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Paulo akulankhula apa anati Ayuda mukuwala kwa uthenga.
Was blinded and away from God that for our sake.
Anachititsidwa khungu ndi kuchoka kwa Mulungu. Kuti chifukwa cha ife.
But the verse just before that said, all Israel will be saved.
Koma ndimeyo isananene izo inati Israele yense adzapulumutsidwa.
All Israel will be saved. According to the election.
Israele yense adzapulumutsidwa molingana ndi kusankha.
God the Father has loved them and blinded them. That we Gentiles might have a place.
Mulungu atate wawakonda iwo, ndipo wawachititsa iwo khungu, kulifa mitundu tikhoze kukhala nawo malo.
Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
Tsopano akulapa kuti kupiyolera mwa Abrahamu mbewu yake ikhoza kudalitsa dziko lonse molingana ndi mawu ake.
See how the sovereignty of God is?
Mukuona tsopano momwe kuchita kwa yekha kwa Mulungu kulili.
His word just got to be.
Mawu ake ayenera kukhala basi.
He just can't be nothing else.
Iye sangakhoze basi kukhala chinthu chilichonse.
And now we by God has elected us. He's elected the Jew.
Ndipo tsopano ife mwa Mulungu watisankha ife. Iye wasankha Myuda.
And he's all these things is God's foreknowledge.
Ndipo iye ali zinthu zonse izi zili kudziwiratu kwa Mulungu.
When he spoke of them, what would be he foreknew it.
Pamene iye analangula za izo, chimene chiti chidzakhale, iye anadziwiratu izo.
Now God, in order to be God,
tsopano Mulungu polinga kuti akhale Mulungu,
at the beginning he had to know the end or he wasn't the infant God.
Pachiyambi iye amayenera kudziwa mathero, kapena iye sanali Mulungu wopanda malire.
God's not willing that any should perish. Certainly not.
Mulungu sakulolera kuti aliyense awonongeke ndithu ndi ayi.
He doesn't want anyone to perish.
Yes, akufuna kuti aliyense awonongeke.
But at the beginning of the days, the world.
Koma pachiyambi cha chiyambi cha masiku dziko.
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Mulungu anadziwa chimodzi-modzi basi. Yemwe ati adzapulumusidwe ndi amene ati asadzapulumusidwe.
He didn't want the people to be lost.
Yesa anafune kuti wanthu atayike.
Not his will that any should be lost.
Sindicho chifuniro chake kuti aliyense atayike.
But it's his will to save everybody.
Koma ndicho chifuniro chake kuti apulumutse aliyense.
But he knew from the beginning who would and who would not.
Koma iye anadziwa kuchokera pachiyambi amene adzatero ndi amene sadzatero.
That's the reason he could foresee.
Ndiyo chifukwa iye akanakhoza kuneneratu.
This thing will happen, that thing will happen.
Chinthu ichi chidzachitika, chinthu icho chidzachitika.
This will be that, this person will be that way.
Kapena ichi chidzakhala icho, munthu uyo adzakhala mwanjira iyo.
See, he could foreknow it because he's infant.
Mukuona iye akanakhoza kudziwiratu izo chifukwa iye ali wopanda malire.
If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know.
Ngati inu mukudziwa chimene izo zikutandauza ndizo basi palibe basi chinthu chimene iye samachidziwa.
See, he knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything.
Onani. Iye amadziwa chabwino palibe chinthu cha nthawi sanakhale ndi pambuyo pake palibenso nthawi. Onani iye amadziwabe chilichonse.
Everything is in his mind.
Chilichonse chili mu malingaliro ake.
And then as Paul said in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
Ndiyeno monga Paulo ananena mu Aroma mutu wa 8 ndi 9. Ndiye bwanji iye akupezabe cholakwika.
So we see that.
Korero ife tikuona izo.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that?
Koma Mulungu monga kulalikira utenga wina wake anati, Mbale Branham, kodi inu mumakhulupirira izo?
I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Ine ndinati, yangana. Anadi inumuene la kukala wachi Calvinist. Inendinadi inendine wachi Calvinist. Malinga na ngati chikavanist chili mu Bible.
Now there's a limb on the tree that's Calvinism.
Tobano, palindambi bantengo ndiyo chikavanist.
But there's more limbs on the tree too.
Koma palindambi zambiri bantengo na ponso.
A tree has more than one limb.
Ntengo linazo zopo sandambi imozi.
You just want to run it on out there and eternal security.
Yanka ngofuna uzifikisa izo kuchitetezero cha muyaya.
And after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
Ndipo patapita kanthawi inu mupita mu universalism ndipo inu mugwera chauko kwina kwake.
There's no end to it.
Kulibe mapeto kwa izo.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Koma pamene inu mutana nacho chi Calvinist mudzabwerere ndi kuyambira pachi Arminianism.
See? There's another limb on the tree and another limb on the tree.
Onani, pali nthambi ina pantengo, ndi nthambi ina pantengo.
Just keep on the whole thing together makes the tree.
Zipitirirani be chinthu chonse palimodzi chikupanga mtengo.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Kotero ine ndimakhulupirira mu Calvinism malingana ngati icho chikukhala mulemba.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
Ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu anadziwa maziko a dziko asanakhale.
Chose his church in Christ.
Anausanga mpingo wake mwa Kristu.
And slayed Christ before the foundation of the world.
Ndipo anamupa Kristu maziko a dziko asanakhalepo.
Scripture said so.
Lemba linanena choncho.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Yana limwana wangosa wa Mulungu wopedwa kuchokera ku maziko a dziko.
And Jesus said he knew us before the foundation of the world.
Mwona, ndipo Yesu ananena kuti iye anatidziwa ife maziko a dziko asanakhalepo.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Paulo anenena kuti iye anatidziwa ife ndipo anatikonzeratu ife kukhazikitsidwa kwa wana mwa Yesu Kristu dziko lisanapangidwe konse.
That's God, that's our Father.
Ndiye Mulungu, ndiwo Atate athu.
See? So don't worry, the wheels are turning just right.
Mwaona? Korero musadandaule magudumu akutembenuzika molondola basi.
Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn.
Chichonse chikubwera munthawi yake basi, chinthu chokha chili lowani mukatembenuzidweko.
And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn.
Ndipo ndilo gawo labwino la izo, ndiye inu mudziwa momwe inu mungagwirire ntchito pamene inu mulowa mukatembenuzidwe.
Now, notice now. The gifts and callings without repentance.
Tsopano, zindikirani tsopano. Mphaso ndi maitanidwe zopanda kulapa.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Ndiyo njira yokha imene ine ndikoza mwa malemba kuika kuitanidwa kwanga mwa Ambuye.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
Ndipo ndikudalira kuti ine ndili nawo anzanga usiku uno amene atamvetse ndithudizi ndikusaganiza kuti ndizandekha.
But that you might have an understanding.
Koma kuti inu mukhale nako kumvetsa.
And know just what the Lord has said that he would do.
Ndikudziwa chabe chimene Ambuye anena kuti iye akanachichita.
And find something moving and then follow in it.
Ndikupeza china chake chikusunda ndiye kutsatira muicho.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Tsopano pachiyambi, chinthu choyamba chimene ine ndikhoza konse kukumbukira ndi masomphenya.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Chinthu choyamba chimene ine ndikhoza kukumbukira ku malingaliro anga ndi masomphenya amene Ambuye anandipatsa ine.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
Ndipo izo zinali zaka zambiri mbiri kale. Ine ndinali nyamara wang'ono kwambiri.
And I had a rock in my hand.
Ndipo ine ndinali ndi mwala mudzanja langa.
Now I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Tsopano ine ndikupepesa. Ine ndikhoza kukumbukira pamene ine ndinali kuvala dilesi yaitali.
I don't know whether any of you all old enough remember when little boys used to wear long dresses.
Ine sindikudziwa ngati inu aliyense wa inu nonse muli akulu mokwanira kuti mungakumbukire pamene anyamata ang'ono ankavala madilesi aatali.
How many in here remembers when children wore it, yes?
Ndi angati munhu akukumbukira pamene wana ankavala inde.
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Madiresi atali. Chabwino. Ine ndikoza kukumbukira muka nyumba kanga kang'ono uko kumene ife tinkakhala.
I was crawling on the floor.
Ine ndinali kukwawa pansi.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
Ndipo anali wina wake, ine sindikudziwa yemwe iye anali, analowa mkati.
And mama had worked a little blue ribbon in my dress.
Ndipo mai analata I kakaduwa kakangono kabulu mu dresi langa.
And I was just barely able to walk.
Ndipo ine ndimalephera basi kuti ndiende.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet.
Koma ine ndinali kukwawa pamenepo. Ndipo ine ndinakanikiza chala changa muchisanu pamapazi yao.
And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
Ndipo ndinali kudya chisanu kuchokera papazi lao, atayima pambali pa malo a moto, kukhala akudzitenthesa.
I remember my mother jerking me up hard.
Ine ndikukumbukira mai wanga akundigwedeza kundichotsapo ine chifukwa cha izo.
And then the next thing I remember,
ndiyeno chinthu chotsatira ine ndikukumbukira,
must have been about 2 years later,
chiyenera kukhala pafupi zaka ziwiri kenako,
I had a little rock.
Ine ndinali ndi mwala wa ung'ono.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Ndipo izo zikoza kundipanga ine kukhala pafupi zaka zitatu zakubadwa, ndipo mbale wanga wa ung'ono ndiye akanakhala basi pafupi osati kwenikweni zaka ziwiri zakubadwa.
And so we were out in the back of the yard.
Ndipo kotero ife tinali kunja kubwalo la kutseri.
Where there was just an old chip yard.
Kumene kunali chabe bwalo la ling'ono lowazira.
Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Kumene iwo anka konda kubwele sanguni ndikuwa sanguni. Ndi angara akumbukira masiku ameneo pamene inu munka kukela nguni kubwalo la kuseri nduka waza izo.
But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Chifukwa chiyani ine ndavala tie ngakhale usiku uno. Ine ndili kwathu komwe.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring.
Ndiye pamene iwo kunja uko mubwalo la kale lowazira uko kunali nthambi ya ing'ono imene imafika uko kuchokera kukasupe.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
Tinali ndi chikho cha mphonda chakale kuntunda uko kukasupe kumene ife tinkatungira madzi athu ndi kuwayika iwo mu mtsuko wachikale wa mkunguza ndi kubwera nawo iwo.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Ine ndikukumbukira nthawi yotsiriza imene ine ndinawaona agogo anga amuna ang'ono achikulire iwo asanamwalire.
She was 110 years old.
Iwo anali ndi zaka 100 ndi 10 zakubadwa.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
Ndipo pamene iwo anamwalira, ine ndinawanyamula iwo mu mikono yanga ndi kuwagwirizira iwo monga chonchi basi iwo asanamwalire.
She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever. When she died.
Iwo anayika mikono yawo mondikumbatira ine ndipo anati, Mulungu adalise moyo wako wokondedwa tsopano ndi nthawi zonse pamene iwo ankamwalira.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
Ndipo ine sindikuganiza kuti mzimayiyo anakhalapo nayo konse peyala ya nsapato ya iye mwini mu moyo wake.
And I remember watching her, and even when I was a young man, would go down to see him.
Ndipo ine ndikukumbukira ndikuwayang'ana iwo, ndipo ngakhale pamene ine ndinali mnyamata wang'ono, ndimakhoza kupita ndikukawaona iwo.
Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back.
Mawa uliwonse iwo amakhoza kuuka wopanda nsapato ndikudutsa muchisanu icho kupita kukasupe, kukanyamula chidebe cha madzi nabwerera.
Her feet right in that. So don't hurt you, she lived to be 110. So.
Mapazi awo ali momwemo kumene, kotero izo sizikupweteka ninu. Iye anakhala moyo zana ndi kumi, kotero.
She was very, very rugged too.
Inde bwana, iwo anali kwambiri mbiri olimbika naponso.
So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy.
Kotero ndiye ine ndikukumbukira iwo ankafuna andiuze ine za mabulo a abambo anga amene iwo ankasewera nawo pamene iwo anali mnyamata.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
Ndipo kanthu kakale kosauka ako ine ndinaganiza kodi iwo akwera bwanji mchipinda chapamwamba icho.
Two-room shack and had an attic up there.
Kakangono, kakumbi, kazipinda ziwiri, ndipo iko kanali nacho chipinda chama mwamba apo.
They had two saplings cut in the ladder made to go up.
Ndipo iko anali nayo mitongo iwiri yodulidwa, anapanga makwerero, okwerera mwamba.
Well, I said, one out, she said, after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles.
Chabwino ine ndinatero. Chabwino tsopano iwo anati tsopano chikatha chakudya cha madzulo ine ndikuuza iwe kukuonetsa iwe mabulo a abambo ako.
I said, all right.
Ndipo ine ndinati chabwino.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Kotero iwo amati akaonetse iwo kwa ine mubokosi pamwambapo momwe iwo ankaika zinthu zawo monga anthu achikulira amachitira.
Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
Ndipo ine ndinaganiza ndimotani mudziko momwe kanthu kakale kosaukako kati kakwerere mwamba pamakwerero awo.
So I got around there and I said, grandma.
Kotero ine ndinafika apo ndipo ine ndinati agogo akazi.
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Ine ndinati tsopano dikirani wokondedwa ine ndikwera pamwamba apo ndikukuthandizani inu.
She said, stand aside.
Iwo anati yima pambali.
Up that ladder she went like a squirrel.
Kukwera makwerero awo iwo anapita ngati gologolo.
She said, well, come on.
Iwo anati chabwino bwerano.
All right, grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
Ndipo ine ndinati chabwino agogo akazi ine ndinaganiza oh my ngati ine ndingakoze chabe kukhala monga choncho.
That much strength in me yet at 110 years old.
Kuchuluka kwa mphamvu kotero mwa ine komabe pa usingu wa zaka zana ndi khumi.
Now, then I remember being at this little old spring and I had a rock.
Tsopano, ndiye ine ndikukumbukira kukhala ndili kukasupe wakale wang'ono uyu ndipo ine ndinali ndi mwala. Ndipo ndinali kuuponyera iwo pansi monga choncho mumatope kuyesera kumuonetsa mbale wanga wang'ono momwe ine ndinalili wamphamvu.
And there was a bird sitting up in the tree and he was just chirping, turning around, a little robin or something.
Ndipo apo panali mbalame itakhala mwamba mu mtengo uwo ndipo iyo inali chabe kuimba ikuzungulira pamenepo pwiti uyo wang'ono kapena china chake.
And the little robin, I thought he spoke to me.
Ndipo pwiti wang'ono ine ndinaganiza kuti iye analankhula kwa ine.
And I turned and listened and the bird flew away.
Ndipo ine ndinatembenuka ndipo ndinamvetsera ndipo mbalameyo inawulukapo.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Ndipo liwu linati, iwe ukakhala gawo lalikulu la moyo wako pafupi ndi mzinda wotchedwa New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
Ndiwo mamayilosi atatu kuchokera kumene ine ndinaleredwa.
Went about a year later to the place.
Tinapita pafupi chaka chotsatira kumalowo.
Have no idea of ever going. New Albany.
Wopanda lingaliro la kupita uko konse, New Albany.
Long through life, how those things.
Motsatira popiola mumoyo, momwe zinthu izo.
Now look, my people was not religious.
Tsopano yang'anani, makolo anga sanali achipembedzo.
My father and mother did not go to church.
Bambo anga ndi mayi sankapita ku church.
Before that, they were Catholic.
Izo sana chitike yuanali akatolika.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Zukulu wanga wang'ono amene wakhala muno pena pake usiku uno ine ndikuganiza.
I don't know he's a soldier.
Ine sindikudziwa iye ndi msilikali.
I'm praying for him.
Ine ndikumupempherera iye.
He's Catholic himself, still Catholic.
Iye ndi mkatolika, iye mwini mkatolika panobe.
And last evening when he was here and saw those things of God.
Ndipo usiku watha pamene iye anali kuno ndipo anaona zinthu izo za Mulungu.
He was standing right there at the platform. He said, stand there.
Iye anali kuimirira pomwepo pa nsanja paja. Iye anati atayima pamenepo.
And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time. Said, I've seen that.
Ndipo iye anati amalume a Bill, iye wakhala kutsidya kwa nyanja kwa nthawi yotalika anati pamene ine ndinaona zija.
That don't happen in the Catholic Church.
Anati zijazi sizimachitika mu mpingo wa Katolika.
He said, I believe Uncle Bill, you're right, he said.
Yeah, anati zijazi ine ndikukulupirira malume a Bill inu mukulondola iye anatero.
And so I said, honey, it isn't me right, it's him that's right.
Ndipokotero ine ndinati wokondedwa izo sizili ine amene ndikulondola ndi iye amene akulondola.
Him that's right.
Ona, iye ndi amene akulondola.
And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin.
Ndipokotero iye anati, repeat. Ndipokotero iye anati iye, ine ndinati tsopano, ine sindikukupemba iwe kuti uchite kanthu, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Koma uzingomutumikira Ambuye Yesu Kristu ndi mtima wako wonse, iwe upite kulikonse kumene iwe kufuna kupita.
But be sure that in your heart that Jesus Christ has been born anew.
Koma ukhale wotsimikiza mu mtima mwako kuti Yesu Kristu wabadwa mwatsopano.
In your heart, and you go to any church you want to after that.
Ona, mu mtima mwako ndiye iwe uzipita ku mpingo uliwonse umene iwe ukufuna kupitako zitachitika izo.
Now, but the people before me were Catholic.
Tsopano, koma anthu amene ine ndili pambuyo pawo anali achikatolika.
My father's Irish, my mother was Irish.
Bambu anga ndi Irish, ndipo mayi anga anali Irish.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Kudugiza kokhako kumene kulipo mu magazi achi Irish, agogo anga akazi anali mwenye wachi Cherokee.
My mother is just about a half-breed.
Mai anga alijabe pafupi wobadwa mwateka.
And so then, to me, it's our generation, after three, it's done faded out.
Ndipokotero ndiye ine, kwa ine ndiwo, mbado watu itata itatu unali utazirara.
But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name.
Komandiko kulukiza kokako mukukala wachi Irish mwatundu, Harvey ndi Branham linali dzina.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
Ndiyeno kuseri kwa iwo kunali Lyons, limene lili lachi Irish ibe.
And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Ndiyeno iyo anali onse achikatolika. Koma ine mwini, ife tinalibe kupunzisidwa kwa chipembezo kapena kupunzisidwa konse ngati wana.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Koma mphaso izo, masombenyao, ine ndinkaona masombenya pandawiyo, basi monga ine ndikuchitira tsopano.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Ndikokulondola. Chifukwa mphaso ndi maitanidwe, ndizo panda kulapa.
It's the foreknowledge of God. God doing something.
Ndikudziwiratu kwa Mulungu. Mulungu kuchita china chake.
Down through life, I was afraid to say anything about it.
Kutsika kupiola mmoyo, ine ndinali kuopa kunena chilichonse za izo.
You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever.
Inu mawerengapo mbili yanga, mukabuku kang'ono kotchedwa Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
I think it's in some of the books. These other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is.
Inendoganiza zirimu ena amabuku enawa mkulondola uko Gene. Kodi izo zirimu iri lozowerereka buku lozowerereka mu buku limene ife tili nalo tsopano. Kodi ndilo mbiri ya moyo inendoganiza ilo lili.
Then when we had, ain't that awful? My own books now. I've never read them myself.
Ndiye pamene, ife dinali, kodi sizo ipa izo, mabuku anga uo mwendi po ine, sindina werenge po iyo ine mweni.
But somebody else writes them.
Koma, wina wake ama walemba iyo.
So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Kore ndiye palichabe jina chake chimene iyo ama tenga munsongano. Ine ndakala ndikupiola muizo. Kotelo ine ndikuyembekezera china chake nthawi zonse kuti chichitike.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Kotelo ndiye iyo ali abwino ine ndawerengapo mbali za iwo tsopano apa ndi apo basi pamene ine ndipeza mwai.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
Dibotsobano muri monse munga mnyamata wa ngono inimukudziwa masombenya mumweyo analangulira kwa ine.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Ine ndinali wapafupi zaka zisanu ndi ziwiri zakubadwa ndipo anati usati udzamwepo kapena kusuta kapena kuononga thupi lako munjira iliyonse padzakhala ntchito yoti iwe udzayichite pamene iwe uti udzakulirepo.
You've heard that told in the book.
Ndipo inu mwamvapo izo zikunenedwa mubuku.
Well, that's right.
Chabwino ndiko kulondola.
All along it kept happening.
Monse motsatira izo zinapitirira kuchitika.
When I become a minister,
pamene ine ndinadzakhala mtumiki,
well then it really started happening all the time.
Chabwino ndiye izo zinayamba kuchitika nthawi zonse.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
Ndipo ine usiku ina ndinawaona ambuye watu Yesu. Ine ndikunena izi ndi chilolezo, ine ndikukhulupirira kuchokera kwa Mzimu Woyera.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Ngelo wa ambuye amene amabwera sali ambuye Yesu.
It doesn't look like him in the same vision.
Izo sizimaoneka ngati iye mu masombenya omwewo.
For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man.
Pakuti masombenya amene ine ndinawaona ambuye Yesu, iwo anali munthu wang'ono.
I've been out in the field praying for my dad.
Iwo sanali, ine ndinali ndili kunja mmunda kupembelera abambo wanga.
And I come back in, and I went to the bed.
Ndipo ine ndinabwelera mkati, ndipo ine ndinapita mukama.
And that night I looked at him and I said, oh God, save him.
Ndipo usiku uwo ine ndinayang'ana pa iye ndipo ine ndinati, oh Mulungu, apulumutseni iwo.
My mother has already been saved and I'd baptize her.
Mayi anga anali kale atapulumutsidwa ndipo ine ndinali nditawabatiza iwo.
Then I thought, oh, my dad drinks, so and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Ndiye ine ndinaganiza, oh, abambo anga amamwa choncho. Ndipo ine ndinaganiza, ngati ine ndingakhoze kuwafikisa iwo kuti awalandira ambuye Yesu.
I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Ine ndinapita panja, ndinakagona pansi pakamphasa kakang'ono kachikale panja muchipinda chakukhomo pafupi ndi chitseko.
And something said to me, rise up.
Ndipo china chake chinanena kwa ine, nyamukapo.
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Ndipo ine ndinanyamukapo, ndinapita, ndikuyenda, ndikubwelera mu kamunda kuseri kwa ine, kamunda kakaleka tengo la matsache.
There standing out over 10 feet from me stood a man.
Ndipo apo atayimirira osati kuposa mapazi khumi kuchokera kwa ine panayima mwamuna.
White garment on, little fella.
Atavala chovala choyera, munthu wang'ono.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
Anali atapinda mikono yake munga chonchi, wandevu, wokhala ngati wamfupi, tsitsi lofika kumapewa ake.
He's looking sideways from me like that.
Ndipo iye anali kuyang'ana chambali kwa ine monga choncho.
Peaceful looking figure.
Tundu la maonekedwe antendere.
But I couldn't understand how his feet one just behind the other.
Koma ine sinimakhoza kumvesa izo momwe mapazi ake lina kumbuyo kwa linzake basi.
And the wind blowing, his robe moving, sage blowing.
Ndipo mphepo ikuomba, mwinjiro wake ukusuntha, kachire kakukupizika.
I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep.
Ine ndinaganiza sobano dikira minute. Ine ndinadziluma ndekha. Ine ndinati sobano ine sindikugona.
And I pulled a little piece of that sage off. You've got it like a toothpick in it.
Ndipo ine ndinatotolera pansi. Ndinakoka kachiduswa kakang'ono kachire ilo. Nimukudziwa kukatenga iko ngati kotokosera mano mmenemo.
I put it in my mouth.
Ine ndinakaika iko mkamwa mwanga.
I looked back towards the house.
Ne ndinayang'ana mbuyo chakunyumba.
I said, no. I was in there praying for dad. Something said, come out here, and here stands this man.
nendinali ai, inendinali umo, ndikupembere la dadi, ndipo jina jake jinati, bwela kunja kuno, ndipo apa, pa imamamuna uyu.
I thought, that looks like the Lord Jesus.
Inendinaganiza, au hakuone kangata ambuye Yesu.
I thought, I wonder if it is.
Inendinaganiza, inendikudabwa ngati iye ali.
He's looking just exactly directly towards where our house sits now.
Yana likuyanga na jimozi mozi basi, molu njika kuloza kumene nyumba yatu iri pakalipano.
So I moved around this way to see if I could see him.
Kwetelo ine ndinasundila mbali iyi, kuli nduone ngati ine ndinga koze kumuona iye.
And I could see the side of his face like that.
Ndipo ine ndi makoza kuona mbali ya ngope yake monga choncho.
But I had turned way around this way to see him, and I said,
Koma iye, ine ndinajira utembe nukira, chosungulira kumbali iye, kuti ndimone iye, ndipo ine ndinati,
Never moved him.
Sizina musunde iye.
I thought, I believe I'll call him.
Ndipo ine ndinaganiza, ine ndukulupira kuti ine, ndimuita na iye.
I said, Jesus.
Ndipo ine ndinati, Yesu.
And when he did, he looked around like that.
Ndipo pamene iye anatero, iye anayangana mozungulira monga choncho.
That's all I remember. He just reached out his arms.
Dizozo onse zimene ine ndikukumbukira iye anangofikira ndi mikono yake.
There's not an artist in the world to paint his picture.
Palibe wo jambula mudziko angakhoze kujambula chithunzi chake.
The characters of his face.
Maonekedwe angope yake.
The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33.
Chopambana chimene ine ndinayamba ndachionapo chilicho cha Hoffman. Mutu wa Kristu aliwa makumi atatu ndi zitatu.
I've got it on all the literature and everything I use.
Ine ndinacho icho pazowerenga zonse ndi chicho chimene ine ndimachigwirisa ntchito.
That's it because that looks just like it.
Ndicho chifukwa kuti icho chinkaoneka basi monga icho.
And so then, or pretty near, as close as it could be.
Ndipo kotero ndiye, kapena pafupi ndithu, mwapafupi monga icho chingakhoze kukhalira.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
Yana oneka ngati mwamuna, ngati iye akanatala ngule dziko likanafika pa matero.
And yet with so much love and kindness that I just pitched over.
Ndipo komabe ndi chikondi chochuluka ndi chifundo mpaka iwe ine basi ndinangogwapo.
In daylight, I found myself just at the break of day.
Ndipo pakuwala kwa tsiku ndinadzipeza ndekha basi pakutulukira kwa tsiku.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Malaya ogonera akuka kunyowa ndi misonzi pamene ine ndinabwerera kwa ine mwini.
Walking back to the room stage to your home.
Ndikuyenda kubwerera kupyola mutchile la masache wa kunyumba.
I told it to a minister friend of mine.
Ine ndinazinena izo kwa mzanga wotumikira.
He said, Billy, that'll run you crazy.
Iye anati, Bile, izo zikuthamangitsa iwe misala.
He said, that's the devil.
Ndipo anati, ameneyo ndi ndierekezi.
He said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Iye anati, usatiwe upusitsidwe ndi kalikonse kongako, ine ndinali mtumiki wa Baptist pandawiyo.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Chabwino ine ndinapita kwa mzanga wina wakale. Ine ndinakhala pansi ndikumuza iye za izo.
Now I said, brother, what do you think about that?
Ine ndinati mbale, iwe kuganiza chiyani za izo.
He said, well, Billy, I'll tell you.
Iye anati chabwino Bile, ine ndikukuza iwe.
He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
Iye anati ine ndikukulupira ngati iwe ukanati uyesere kusunga moyo wako, zingolalikira zimene zili mu Bible umu.
The grace of God and so forth. I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that.
Chisomo cha mulungu ndi zina zotero, ine sindikanapita kumbali kuchinthu china chododometsa, china chake monga icho.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Ine ndinati bwana, ine sindikutanthauza kuthamangira chinthu china chododometsa.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
Ine ndinati chinthu choka chimene ine ndikuyesera kupeza, ndi chimene ichi chili.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
Ya anati, Bile, zaka zapitazo, iwa ankakala nazo zindu zimenezo mu mipingo.
But said, when the apostles ceased, those things ceased with it.
Koma anati, pamenatu mwianata, zindu izo zinata ndiyo.
And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualists, demons.
Dibanati tsopano chinthu choka chimene ife tili nacho kuona kwa mtundu uliwonse kwa zinthu izo anati ndi zamizimu ziwanda.
I said, oh, Brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir.
Ine ndinati, oh, Mbale McKinney, inu mukutanthauza zimenezo? Iye anati, inde bwana.
I said, oh, God, have mercy on me.
Ine ndinati, oh, Mulungu, mundichitire ine chifundo.
I said, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him.
Ine ndinati, ine, oh, Mbale McKinney, Kodinu mungalumikizane nane mupemphero kuti Mulungu asadzalole konse izo kuti zidzachitike kwa ine. Inu mukudziwa ine ndimamukonda iye.
And I don't want to be wrong in these things.
Ndipo ine sindikufuna kulakwisa mu zinthu izi.
I said, you pray with me.
Ine ndinati inu mupemphere nane ine.
He said, I will, Brother Billy.
Iye anati ine nditero Mbale Bile.
And so we had prayer right there in the parsonage.
Bogotero ife tinali nalo pemphero pomwepo apo mu nyumba ya abusa.
I asked several ministers, the same thing would come.
Ine ndinawafunsa zitumikangapo chinthu chomwecho chimabwera.
Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil.
Ndiye ine ndimachita manda kuwafunsa iwo chifukwa iwo akhala akuganiza kuti ine ndinali mdierekezi.
So I didn't want to be like that.
Kotero ine sindinkafuna kukhala monga choncho.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Ine ndinkadziwa mu mtima mwanga kuti china chake chinachitika. Tsopano ndizo zonse zimene zinalipo. Panali china chake mu mtima mwanga chimene chinachitika.
And I didn't want to be like that. Never.
Ndipo ine sindinkafuna kukhala monga choncho. Ai konse.
So later on in years,
kotero kenako muzaka,
I heard one day down at the First Baptist Church where I was member at the time.
Ine ndinamva tsiku lina kumusi kumpingo wa First Baptist kumene ine ndinali membala pa nthawiyo.
I heard someone say you ought to went over and heard them holy rollers last night.
Ine ndinamumva wina akunena ndikuti iwe unayenera kupita ndi kukawamva oyera odzigubuduzawo usiku watha.
I thought holy rollers.
Ndipo ine ndinaganiza oyera odzigubuduza.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
Ndibonzanga wa ine, Walt Johnson, woimba besi.
And I said, what was that, Brother Walt?
Ndipo ine ndinati, chinali chiyani chimenecho Mbale Walt?
He said, a bunch of these Pentecostals.
Iye anati, gulu la achipentekosite awa.
I said, what?
Ne ndinati, chiyani?
He said, Pentecostals.
Iye anati, achipentekosite.
He said, Billy, if you'd ever see that.
Anati, bire ngatiwe, ukanango ona izo.
That they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Anati iwo anali kugubuduka pansi monga choncho ndikumalumba mwamba ndi pansi.
And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
Ndipo anati iwo ananena kuti iwo amachita kumabwebweta muntundu wina wa malilime osadziwika kapena iwo sanapulumutsidwe.
I said, where's that at?
Ndipo ine ndinati zili kuti zimenezo.
Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Oh, anati msongano wa ung'ono wachikale wa muhema kunja uko kumbali ina ya Louisville.
Said colored people, of course, and I said,
Anati anthu achikuda zedi. Ndipo ine ndinati,
And he said there's a lot of white people there.
Ndipo iye anati kuli anthu ambiri achizungu kumeneko.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
Ndipo ine ndinati kodi iwo amachita izo nawonso. Anati inde iwo amachitanso izo nawonso.
I said, that's funny as people get mixed up and stuff like that.
Ndipo ine ndinati ndizo zachilendo, ndipo anthu nkumasakanizika ndi zinthu ngati zimenezo.
I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning.
Ine ndinati chabwino, ine ndikuganiza ife tiyenera basi kukhala nazo zinthu zimenezo la Mulungu m'mawa.
I never forget if he's eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Ine sindidzayiwala konse izo. Iye anali kudya khokho louma lalalanje chifukwa cha kudzimbidwa kumene iye anali nako.
And I just did as well as it was yesterday.
Ndipo ine ndikukhoza basi kuziwana izo bwinobwino monga izo zinali dzulo.
Now I thought, jabbering. jumping up and down.
Ndipo ine ndinaganiza kubwebweta, kumalumba mwamba ndi pansi.
What kind of religions will they get next? And so I went on.
Ndizipembezo za mtundu wanji zimene iwo adzakhale nazo potsatira. Ndipo kotero ine ndinapitirira.
Later from that, I met an old man.
Kenako kuchokelapo ine ndinakumana naye munthu wachikulire.
It's here in the church maybe now.
Amene ali muno mumpingo mwina mwake tsopano.
Or he was here over to church by the name of John Ryan.
Kapena iye anali kuno kumpingo wa dzina la John Ryan.
And I met him at a place, an old fellow with long beard and hair.
Ndipo ine ndinakumana naye iye pamalo munthu wachikulire wa ndevu zazitali ndi tsitsi.
And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the house of David.
Ndipo iye mwina akoza kukhalali pano, ine ndimaganiza kuti iye anali wochokera ku Benton Harbor chakuno ku nyumba ya David.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
Ndipo iwo anali nawo malo mu Louisville, ine ndinali kuyesera kuwapeza anthu amenewo. Ndipo iwo ankaitcha iyo sukulu ya aneneri.
So I thought I'd go over and see what that was.
Kodera ine ndinaganiza kuti ine ndidzapita ndikukaona chimene izo zinali.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines.
Chabwino ine sindinamuone aliyense akugubuduka pansi, koma iwo anali nazo ziphunziso zina zachilendo.
That's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Ndipo uko ndikumene ine ndinakumana naye munthu wachikulire uyu. Iye anandiitanira ine kuti ndipite kumalo ake.
I went up for a vacation.
Ine ndinapita kuchuti.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
Ndipo ine ndinali uko tsiku lina, ndipo ine ndinabwelera kunyumba yake, ndipo iye anali atapita kale.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
Ndipo iye anali atapita kwina kwake kumusi mu Indianapolis, anati ambuya anamuitana iye mkazi wake.
I said, you mean you let that man run off like that?
Ine ndinati inu mukutandauza kuti inu munamulola bambo uja kuchoka monga choncho.
She said, oh, he's God's servant.
Iye anati, oh, iye ndi wantchito wa Mulungu.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Kamundu kachikulire kosauka kanafa masabata pangono apitawo ine ndinamva.
And she is devoted to him, my.
Ndipo iye anali wodzipereka kwa iye, my.
That's the kind of wife to have.
Ndiwo mtundu wa mkazi woti ukhale naye.
Right. Right or wrong, he's right anyhow.
Ndiko kulondola. Cholondola kapena cholakwika, iye akulondola basibe.
I said, well, I know the... Now he, Brother Ryan, are you here?
Ine ndinati chabwino ine ndimadziwa iwo. Sopano iye mbale Ryan, kodi inu muli muno?
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boy?
Iye sali muno. Iye analimo tsiku lina. Sijoncho iye anyamata.
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, he didn't have nothing to eat in the house.
Chabwino iwo amango kalamoyo ndi chimene iwo achipeza. Ndipo iye analibe kanthu kuti adye nyumbamo.
That's right. Now, I'd caught some fish out to a pond or a lake. In Michigan.
Ndipo kulondola ndipo ine ndinali nditagwira nsomba zina kudziwe kapena nyanja mu Michigan.
I come back down and I come back down to the place.
Ndipo ine ndinabwelera kumusi. Ndipo ine ndinabwelera kumusi kumaloko.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
Ndipo iwo analibe ngakhale mafuta ounda na nyumbamo, kapena mafuta woti aphikire nsombazo.
I said, he left you without anything in the house?
Ndipo ine ndinati, iwo anakusiyani inu, wopanda kalikonse mnyumba?
So, but he's God's servant, Brother Bill, said he.
Anati, oh, koma iye ndi wantchito wa Mulungu mbale Bill. Anati iye.
I thought, well, bless your old heart, brother. I'll stand right by you. That's right.
Ndipo ine ndinaganiza chabwino adalise mtima wanu wakale mbale. Ine ndidzayima pafupi ndinu pomwepo ndiko kulondola.
You think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that.
Inu mumaganiza mochuluka choncho zamu nanu. Ine ndili wokonzeka kulumikizana nanu ndi kuima pambali yanu chifukwa cha icho.
That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that.
Ndiko kulondola. Ife tikusowa akazi ochuluka monga awo lero. Ndi amuna ochuluka oganiza za akazi awo monga choncho.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives are joined together like that.
Ndiko kulondola. Akanakhala ali America wabwino ngati amuna ndi akazi awo akanalumikizana palimozi monga choncho.
Right or wrong, stay with them.
Cholondola kapena cholakwika kukhala nawo iwo.
Would be some divorces.
Sipakanakhala kuli zilekano zochuluka kwambiri.
So we went to Then I went on, and on my road home, it's a strange thing, I come down through Mishawaka.
Kotero ife, ife dinapita ku, nge ine dinapitirira, ndipo panse uwanga popita ku nyumba, icho chinali chinthu cha chilendo, ine ndinabwela kupyola ku Mishawaka.
And I seen little old cars now, sitting on the street called, big signs on them said, Jesus only.
Ndipo ine ndinaona magalimoto akale angono angono, tsopano ali panseu otchedwa zikwangwani zazikulu pa izo zoti Yesu yekha.
I thought, what is Jesus only? That must be religious.
Ine ndinaganiza nchiani chili Yesu yekha awayenera kukhala achipembedzo.
I went over here and here's bicycles had on it, Jesus only.
Ndipo ine ndinapita mpaka kumeneko, ndipo apa pali njinga, zinali nazo izo pa izo Yesu yekha.
Cadillac, Model T Fords, everything, Jesus only on it.
Ma Cadillac, ma Ford, ama pangidwe ya T, chili chonse Yesu yekha pa izo.
I thought, well, wonder what that is.
Ine ndinaganiza chabwino, ndikudabwa chimene izo zili.
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there.
Kotero ine ndinatsatira izo mozungulira, ndinadzafika popeza kuti unali msonkhano wachipembedzo, anthu mazana kumi ndi asanu mpaka zikwi ziwiri kumeneko.
And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on, I thought, say.
Ndipo ine ndinamva onse awo uko, akukuwa ndi kulumba mwamba ndi pansi, ndipo akumapitabe ine ndinaganiza nena.
Here's where I see what Holy Rollers is.
Apa ndi pamene ine ndili ndione chimene oyera odzikubuduza ali.
So, I had my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour.
Kotero, ine ndinali pa Ford yanga yakale inu mukudziwa, imene ine ndimadzinenera, kuti imakwanisa miles makumi atatu pa ora.
15 this way and 15 up down this way.
Kumi ndi asanu mbali iyi, ndi kumi ndi asanu mwamba ndi pansi mbali iyi.
So I pull it over to one side.
Kotero ine ndinayikokera iyo kumbali imodzi.
When I got a place to park, walk back down the street.
Ine pamene ine ndinapeza maloti ndiyimikepo ndikuyenda kubwelera mbuyo munseu.
Walked in, looked around, and everybody standing it could stand. I had to look over their heads.
Ndinalowa mkati ndinayangana pozungulira ndipo aliyense akuima amene akanakhoza kuima ine ndimachita kuyangana pamwamba pa mitu yawo.
And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is.
Ndipo iwo anali akukuwa ndikulumba ndikumagwa ndikumapitirira ine ndinaganiza ndi anthu otani awo.
But the longer I stood there, better I felt.
Koma motalikira kwa momwe ine ndinayimirapo ndinkamverera bwinoko.
Seems pretty good.
Izo zikuoneka zabwino ndithu.
Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy.
Chabwino palibe kanthu kolakwika ndi anthu awo. Iwo sali amisala.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Ine ndinayamba kulangula ndi wena iwo, kotero iwo. Iwo anali anthu abwino.
So I said, well, now, that's the same meeting. I went out and stayed all night that night, and the next day I went in.
Kotero ine ndinati chabwino, tsopano ndiwo msonkhano omwewo, umene ine ndinapitako ndi kukakhala usiku wonse, usiku umenewo, ndipo tsiku lotsatira ine ndinalowa mkati.
You've heard me tell that my life story.
Ndipo inu mwandimvapo ine ndikunena izo mu mbiri ya moyo wanga.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more.
Ine ndinali pa nsanja ndi atumikizana ndi makumi asanu, kapena mazana awiri ndipo mwina opitirira.
And they want everybody to just raise up and say where this is from.
Ndipo iwo ankafuna aliyense kuti angoima ndi kunena kumene iwo amachokera.
And I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
Ndipo ine ndinati mlaliki William Branham, Jeffersonville, kukhala pansi, Baptist.
So sit down, each one tell where they were from.
Kotero nkukhala pansi aliyense kunena kumene iwo amachokera.
So that next morning when I got in there,
Kotero mawo otsalira uwo pamene ine ndinafika mmenemo.
Slept in the field all night that night.
Ine ndinagona mmunda usiku wonse usiku umenewo.
Pressed my trousers between the two Ford seats, you know.
Ndipo ndinaongola trauza langa pakati pa mipando iwiri ya Ford inu mukudziwa.
Old seersucker trousers, little t-shirts, you know.
Ndipo ine trauza lakale la biliwita t-shirt ya ingono inu mukudziwa.
So, the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Kotero mawo tsatira ine ndinapira kunsongano nditavala t-shirt yanga yaingono.
I didn't have $3. I had to get enough gasoline to get home on.
Ine ndinali nditapita, ine ndinalibe kupatula $3 ndipo ine ndimayenera kukagula mafuta okwanira okandifikitsa kunyumba.
I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right.
Ndiyeno ine ndinadzipezera masikono wena okhala ngati akale inu mukudziwa. Koma ine ndinali bwino monse.
I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good.
Ndipo ine ndinafika kumpope, ine ndinatenga kapu ya madzi inu mukudziwa, ndipo iwo anali abwino zedi.
So I soaked them up a little and had breakfast.
Kotero ine ndinali nditawanyika iwo pang'ono, ndipo ndinadya kadzutsa.
I could eat with them. Now they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Tsopano ine ndikanakonza kudya nawo iwo, tsopano iwo amadya kawiri pa tsiku. Koma ine sindikanakonza kuyika kalikonse muchopereka, kotero ine sindikanatero, sindikanawadyera iwo.
So then I got in there that morning and said, I just have to sell this part of it.
Kotero ndiye ine ndinafika mmenemo mmawa uwo, ndipo anati, ine ndiyenera basi kunena gawo ili la izo.
So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham.
Ndipo kotero mmenemo mmawa uwo, ndipo iye anati, ife tikufuna William Branham.
A young evangelist was on the platform last night, a Baptist.
Mlaliki wang'ono amene anali pansanja usiku watha wa Baptist.
So we want him to bring the message this morning.
Anati ife tikumufuna iye kuti abweretse uthenga mawa uno.
I've seen he's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist.
Ine ndinaona kuti izo zindikoka ine molimba, gulu la anthu ilo ine wa Baptist.
So I just kind of scooted down in my seat.
Kotero ine ndinakhala ngati kukweramira pansi mu mpando wanga.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, you know, and we wore clerical.
Ine ndinali ndavala trauza labiriwita ndi t-shirt inu mukudziwa, ndipo ife tinkavala maubusa.
So when I stepped back to the seat like this.
Kotero ndipo ine ndinakhala kumbuyo mu mpando monga chonchi.
So he asked 2 or 3 times and I sat down by a colored brother.
Kotero iye anafunza nthawi ziwiri kapena zitatu, ndipo ine ndinakhala pansi pafupi ndi mbale wachikuda.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south.
Ndipo chifukwa chimene iwo anachitira msonkhano wawo kumpoto, chifukwa cha tsango limene linalipo pa nthawiyo kummwera.
So they couldn't have it in the south.
Kotero iwo sakanachitira iwo kummwera.
So I wonder what this Jesus only was about.
Kotero ine ndinadabwa chimene ichi Yesu yekha chinali.
Now, though, as long as it's Jesus, it's all right.
Ndipo ine ndinaganiza malingana ngati ali Yesu zonse zili bwino.
So don't make any difference whether how it is, just as long as it's him.
Kotero izo sizipanga usiyana kulikonse kaya ndizo momwe izo ziliri basi malingana ngati ali iye.
So I sat there a little bit and watched him.
Kotero ine ndinakhala pamenepo kanthawi pang'ono ndikuwayang'ana iwo.
And so they called 2 or 3 times more.
Ndipo kotero iwo anayitana nthawi zinanso ziwiri kapena zitatu.
This colored brother looked over to me and said, do you know him?
Ndipo mbale wachikuda uyu anayang'ana pa ine iye anati, kodi inu mukumudziwa iye?
The showdown was there.
Ine. Chionetsero chinali pamenepo.
I couldn't lie to the man, I didn't want to.
Ine sindikanakonza kunama kwa munthuyo, ine sindinafune kutero.
I said, look, brother, yes, I know him.
Ine ndinali taona mbale, inde, ine ndikumudziwa iye.
He said, well, go get him.
Iye anati, chabwino, pitani mukamutenge iye.
I said, well, I'll tell you, brother, I said, I am he.
Ine ndinali chabwino, ine ndikuzani no mbale. Ine ndinati, ine ndine iye.
But you see, I said, look, these seersucker trousers, he said, get on up there.
Koma inu mukuona, ine ndinati taona, ine trauza labiriwita ili, pitani pamwambapo.
And I said, no, I can't go up there. I said, with these trousers on like this.
Ndipo ine ndinati, ai, ine sindingakonze kupita apo. Ine ndinati, ndidavala trauza ili, monga chonchi t-shirt ya ing'ono iyi.
This little t-shirt said, damn people don't care how you dress.
Anati, andu awo sasa mala momwe iwe wavalira.
And I said, well, look, don't you mention it here.
Ndipo ine ndinati, chabwino taonani, inu musanene izo, mwamva.
I said, see, I've got these seersucker trousers on, I don't want to get there.
Nendinari taonani, inendavala trauza la biruita iri, inesindu kufuna kupita pa mamba apo.
Did anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is.
Anati, aliensa kudziwa kumene kuli William Branham, ya anati, alipano yeyo, alipano yeyo.
Oh my, my face real red, you know.
Oh my, ngobe yanga yofila kweni kweni inu mkudziwa.
No tie on, you know, in this little old t-shirt, no little sleeves on like this.
Ndipo panda kuvala tie inu mkudziwa, ndi t-shirt ya ingono ya chikale hii, inu mkudziwa, ndi tavala kasingereti kaka ngono monga chonchi.
And I went walking up there, my ears burning, I've never been around a microphone.
Ndipo ine ndinapita ndikuyenda kupyolapo makutu anga kutentha ine sinakhalepo pafupi ndi microphone.
And so I got the preaching up there.
Ndipo kotero ine ndinayamba kulalikira pamwambapo.
I took a text and I will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell and then he cried.
Ndipo ine ndinatenga mutu ine sindiza uiwala konse iwo. Bambo olemera anakwezera maso ake mugehena ndiyeno iye analira.
A lot of times preach little three things like that. Come see a man, believe us out this, or then he cried.
Ine nthawi zambiri ndi malalikira zinthu zitatu zazingono monga choncho. Bwerani mudzamuone mwamuna mukukhulupirira inu izi kapena ndiye iye analira.
And I kept saying there's no flowers, and then he cried.
Ndipo ine ndinapitirira kunena kulibe maluwa uko ndiyeno iye analira.
There's no prayer meeting, then he cried.
Kulibe misongano ya pembero uko ndiyeno iye analira.
There was no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
Kulibe ana uko ndiye iye analira. Kulibe nyimbo ndiyeno iye analira. Ndiye ine ndinalira.
So after it's all over, why, my, they just all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
Kotero zitachitika kuti zonse zozatha bwanji ma iwo basi onsa iwo kundizinga ine kundifuna ine kuti ndibwere ndikawachititsire iwo msongano ndipo ine ndinaganiza nena.
Maybe I'm a holy Lord.
Mwina ine ndine woyera wodzikubuduza.
So I thought maybe you see there's such fine people.
Mwona kotero ine ndinaganiza mwina onani iwo anali anthu abwino chotero.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas.
Ndipo ine ndinayenda kupita panja paja, mwamuna atavala nsapato za olisha ng'ombe, ndi chisoti cha chikulu cha olisha ng'ombe, ine ndinati inu ndinu ndani. Iye anati ndine mkulu wakuti ndi wakuti wochokera ku Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters.
Ine ndinaganiza chabwino izo zinkaoneka mundu wina anabwera apo atavala trauza ya bogati ya ingono ya zotina izi inu mukudziwa iwo ankakonda kuseverera nazo gofu ndi imozi ya swetala zoluka ya ingono kwambiri.
He said, I'm Reverend so-and-so from Florida, would you come home?
Ya anati ndine Reverend wakuti ndi wakuti wochokera ku Florida kodi iwe ungabwere kudzachitisa?
Well, I'm right at home, boy. These your deer-sucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Ine ninaganiza, ine ndirikuwa tuko mwenyamata, mutalau za labili wita hili hapa ndi t-shirt. Ndizo, zabu ino basi.
So, you've heard my life story on those things.
Kotero, inumuamvapo mbili ya moyo wanga pa zinthu izo.
So I'll stop here and tell you something that I've never told before.
Kotero ine ndilekezi lapa, ndikukuza linu, china chake jimene ine, sindina nenepo kale.
First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Chinduzo yamba, ine ndikufuna, ndikufunse ninu, ine ndimari ndichilamba lale icho.
I've never said it before in public, in my life.
Ine sindina jinenepo icho mugulu, moyo wanga.
You promised me that you love me.
Ngari inu, mundilonjeza ine kutinu, mudzandikonda ine.
And will try to love me as much after I say this as to do before say it. Raise up your hand.
Ndipo mudzayesa kundikonda ine mochuluka choncho nditatha ine kunena izi monga inu mukuchitira ine ndisana nene izo kwezirani mwamba dzanja lanu.
All right. That's your promise. I'm going to hold you to it.
Chabwino. Ndilo lonjezo lanu ine ndizakutsutsani inu kwa ilo.
Sitting in the meeting that night.
Nditakhala mu msonkhano usiku umenewo.
When they sang their songs, they clapped their hands.
Pamene iwo amakhoza kuimba nyimbo zawo, iwo akumaomba manja awo.
And they'd sing, That little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Ndipo iwo amaimba ine nyimbo ya ingono ija, ine ndikudziwa iwo anali magazi, ine ndikudziwa iwo anali magazi.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord.
Ndipo iwo amakoza kutamanga kukwera ndikutsika mtinjira ndichiri chonse, ndipo akungofula ndikulemekeza Ambuye.
I thought that sounds awful good to me.
Ine ndinaganiza izo zikumvera bwino kwambiri kwa ine.
I began to refer in all time to Acts. Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture.
Ine ndinayamba ndipo iwo anali kulozela ndayi zonse ku machitidwe, machitidwe 2:4, machitidwe 2:38, machitidwe 10:49, zonse izo. Ine ndinaganiza, nena, ndilolemba.
I just never seen it like that before, but all my heart was a burning.
Ine sindinaonepo konse iwo monga choncho kale, koma mtima wanga unali kuyaka.
Oh, this is wonderful.
Ndinaganiza, izi ndizodabwitsa.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met him.
Ine ndinaganiza iwo anali gulu lawo yela odzikubuduza pamene ine ndinakumana nawo iwo koyamba.
And I thought, oh my, now they're a bunch of angels.
Ndipo ine ndinaganiza, oh my, tsopano iwo ndi gulu la angelo.
See, I changed my mind right quick.
Onani, ine ndinasinda malingaliro anga mwansanga kumene.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings,
kotero mawo tsatira pamene Ambuye anandipatsa ine mwai waukulu kuti ndichititse misongano iyi.
I thought, oh my, I'll get with this bunch of people.
Ine ndinaganiza, oh my, ine ndiyanjana ndi gulu la anthu iri.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist.
Ilo liyenera kukhala mtundu walimene iwo ankakonda kulitcha a Methodist ofula.
Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Anangopita patali pang'ono, ine ndinaganiza. Mwina ndicho chimene icho chiri.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Kotero ine ndinaganiza chabwino, ine zedi ndikuzikonda izo. Oh, pali china chake za iwo, chimene ine ndikuchikonda iwo aliwodzi chepesa ndiwo koma.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Kotero chinthu chimodzi chimene ine sindimakoza kumvesa chinali kulangula malilime uko. Izo zinandigwira ine.
And I, there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Ndipo ine apo panali munthu mmodzi titi atakhala apa ndi wina chapa, ndipo iwo anali atsogoleri a gululo.
This one raised up and speak in tongues, this one interpreted.
Mmodzi uyu amakoza kuuka nalangula malilime. Uya makoza kutandauzira izo.
And would tell things about the meeting and so forth.
Ndipo amanena zinthu zokuza msonkhano ndi zina zotero.
Oh my, I got to read that.
Ine ndinaganiza, my, ine ndiyenera kuwerenga izo.
So then advice the first, he'd fall on this and then back on that one. And each one would speak in tongues and interpret.
Kotero ndiye motembenuza, kugwa pa uyu, ndiyeno nkubwelera pa mmodzi uyo. Ndipo mmodzi aliyense amakoza kulangula malilime kutandauzira.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Mpingo onse umakoza kulangula, koma iko, sikunaoneke ngati kutandauzira kumadza monga amuna awiri awa.
Now seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
So na ine, ndinaona iwa anakala moyandika na pamozi, ine ndinaganiza, oh my, iwa ayenera kukhala angelo.
So, while sitting back there,
kotero, ndilichikhalire kumbuyo uko.
Ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
Chilichonse chimene izo zinali inu mukudziwa, ine sinimakoza uzimvesa izo, iwo umakoza kubwera pa ine.
And I have a way of knowing things that the Lord wants me to know it.
Ndipo ine ndina njira yodziwira zinthu ngati Ambuye akufuna kuti ine ndidziwe izo inu mukudziwa.
And I don't breathe this out never before in public.
Ndipo ine sinditi. Ndiyo chifukwa ine ndikunena kuti ine sindinena izi ayi ngakhale kale mugulu.
But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
Ngati ine ndifuna kufufuza kweni kweni chilichonse, Ambuye kawiri kawiri amandiuza ine za zinthu izi.
That's what the gift is for, it seems.
Ndiyo chimene mphaso iliri inu mukuona.
So you can't just throw that out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Kotero iwe sungango ponyela basi izo pamaso pa wanthu, izo zimakhala ngati kuponyela ngale zako pamaso pa nkhumba.
It's a sacred holy thing and you don't want to do that.
ndicho patulika chinthu choyera ndipo iwesu ufuna kuchita izo.
So God will hold me responsible.
Kotero Mulungu adzanditsutsa ine.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Monga kulangula kwa mbale ndi zinazotero, ine sindikanati ndiyesere kufufuza china chake choipa za mbale.
One time sitting at a table with a man, him with his arm around me.
Ndawi ina nditakhala pa tebulo ndi munthu, iye mkono wake atandikumbatira ine.
Said, oh, brother Branham, I love you.
Anati, oh, mbale Branham, ine ndimakukondani inu.
Now I kept feeling something moving.
Ndipo ine ndinapitirira kumverera china chake chikusuntha.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it.
Ine ndinayangana pa iye. Iye sibwenza atandiwuza ine izo. Ine ndinadziwa kuti iye sanali kutero izo.
See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if he ever was one.
Onani, chifukwa apo icho chinali, iye anali mwantelali wa chinyengo ngati anakhala apo konse mmodzi.
See? And right there, there's an arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Onani, ndipo pomwepo, apo mkono wake atandikumbatira ine. Ine ndinati chabwino, zikomo, ndinachokapo.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Ine sindifuna kudziwa izo, ine kuli bwino, ndingomudziwa iye momwe ine ndikumudziwira iye ngati mbale wanga.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see.
Ndikulola kuti izo zipite monga choncho, kumulola Mulungu kuti achite zotsalira za izo, mwaona?
And I don't want to know those things.
Ndipo ine sindikufuna kudziwa zinthu izo.
And many times on these things, it's not here in a church.
Ndipo ndai zambiri pa zinthu izi, simuno mumpingo.
I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen.
Ine ndikhala nditakhala mchipinda, kukhala mnyumba yodyera, ndipo mzimu woyera umandiwuza ine zinthu zimene zili zichitike.
People's right here knows that to be true.
Anthu ali pomwe pano amene akuziwa izo kuti ndizoona.
I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person.
Ine ndikhoza kukhala ku nyumba ndipo ine ndikunena, tsopano khalani osamala pakubwera galimoto pakapita kanthawi, uyo adzakhala munthu wakuti.
Bring them on in, for the Lord has said they'd be here.
Mwabweretse iwo mkati pakuti Ambuye anena kuti iwo adzakhala pano.
When we go down the street, there'll be certain things happen.
Pamene petipita kumusi kunseu uko kukakhala zinthu zina zake zikuchitika.
Watch at that crossing there because you're going to almost get hit.
Mukasamale pamphambano apo chifukwa inu mukatsala pang'ono kugundidwa.
Just hit me that way, see? Every time, just perfectly.
Ndipo ingoonani ngati izo sizili mwanjira imeneyo. Onani, nthawi iliyonse mwangwiro basi.
So you don't want to throw yourself too much into that.
Kotero, iwe sufuna kudziponyera wekha mochuluka kwambiri muizo.
Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Chifukwa iwe unga izo ndizo, inu mukhoza kugwiritsa ntchito izo, inu mukhoza kugwiritsa ntchito iyo, ndi mphaso ya Mulungu, koma iwe usamale chimene iwe ukuchita nayo iyo.
God will hold you responsible.
Mulungu adzakufunsani inu.
Look at Moses.
Yanganani pa Mose.
Moses was God sent man. Do you believe that?
Mose anali munthu otumidwa ndi Mulungu. Kodi inu mukhulupirira izo?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Wokonzedweratu, wodziwidwiratu, ndikupangidwa mneneri.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've been smitten.
Ndipo Mulungu anamtumiza iye uko, anati pita akalangule kwa thandwe, ilo litakanthidwa kale.
Said, go speak to the rock and it'll bring forth its waters.
Analipita ukalangule kwa thandwe ndipo ilo likatulusa madzi ake.
But Moses angry ran out there and struck the rock.
Koma Mose mokwiya anathamangira kunja uko ndipo anakantha thandwelo.
The water didn't come, he smote it again.
Madzi sanatuluke iye analikanthaso ilo.
Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Anati inu owukira kodi ife tikutulutsireni inu madzi kuchokera mu thandwe ili.
See what God did?
Inu mukuona chimene Mulungu anachita?
The water come. We say, come up here, Moses. That was the end of it.
Madza natuluka, kumanali bwela kuno Mose. Awanali mapeto aizo.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Onani, iwoma enela kusamala zinthu zimenezo. Kotelo iwe, zimene iwe umachita nazo mpaso za uzimu.
He's like a preacher, a good, forceful preacher.
Mungangati mlaliki wabwino, wambamvu.
He get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that.
ndipo amatuluka analalikira basi kuti angotenga chopereka ndi ndalama. Mulungu adzamutsutsa iye chifukwa cha izo.
Right. You have to watch what you do with divine gifts.
Ndiko kulondola iwe umayenera kusamala ndi chimene iwe ukuchita nazo mphaso za uzimu.
Or try to make some big prestige or big name for some church.
Ndipo kapena kuyesa kupanga kutchuka kwina kapena dzina lalikulu la mpingo wina.
Or a big name for himself.
Kapena dzina lalikulu la iye mwini.
I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
Ine kuli bwino ndikhale ndi msongano wa usiku uwiri kapena utatu ndikuka wocherapo kwina kwake ndikukhala wodzichepesa ndikukhala pansi.
You know what I mean, yes sir.
Ndipo inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza, inde bwana.
Always keep your place where God can put his hand on you.
Nthawi zonse muzisunga malo anu pamene Mulungu akhoza kuyika dzanja lake pa inu.
This is inside life now, remember.
Izi ndi za moyo wankati tsopano kumbukirani.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up.
Kotero ndiye tsiku ili, ine ndinaganiza chabwino, ine ndikaenda enda.
And I was just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men.
Ndipo ine ndinango kala ochenjezedwa kwambiri ndi wanthu ameneo, ine ndinaganiza, ine ndipeza zamuna ameneo.
And out the yard, I kept looking for them after the service was over.
Ndipo panja pabwalo, ine ndinapitirira kuwafunafuna iwo utatha msongano.
I looked around and found one of them.
Ine ndinangana pozungulira, ine ndinampeza mmodzi wa iwo.
I said, how do you do, sir?
Ine ndinati, inu muli bwanji bwana.
He said, how do you do?
Yanati iwe uli bwanji.
That was you the young preacher preached this morning?
Anati kodi unali iwe mlaliki wang'ono amene analalikira mawa uno?
I was 23 years old and I said, yes sir.
Ine ndinali zaka makumi awiri ndi zitatu pa nthawiyo. Ine ndinati inde bwana.
And he said, what was your name?
Ndipo iye anati dzina lako paja linali ndani?
I said, Branham. I said, yours?
Ine ndinati Branham. Ndipo ine ndinati lanu.
And he told me his name.
Ndipo iye anandiuza ine dzina lake.
Now I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now.
Ndipo ine ndinaganiza chabwino tsopano ngati ine ndingakhoze chabe kupeza kukhuza kwache kwa mzimu wake tsopano.
And yet not knowing what that was doing it.
Ndipo komabe osadziwa chomwe chinali kuchita izo.
I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have.
Ndipo ine ndinati chabwino, ndimati bwana, ine ndinati anthu inu, mulinacho china chake pano chimene ine ndilibe.
He said, have you got the Holy Ghost since you believe?
Ya nati kodi iwe, ulinawo mzimu woyera chikhulupirire chako?
I said, well, I'm a Baptist.
Ne ndinati chabwino, ine ndine wa Baptist.
He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
Ya nati koma, iwe unalandira mzimu woyera chikhulupirire chako?
And I said, well, brother, what do you mean?
Ndipo ine ndinati chabwino, mbale, inu mukutanthauza chiyani?
I said, I haven't got what you all got, I know that.
Ine ndinati, ine ndilibe chimene inu nonse muli nacho, ine ndikudziwa izo.
I said, because you've got something that seems to be powerful and so on.
Ine ndinati chifukwa inu, muli nacho china chake chimene chikuoneka kuti chili champhamvu ndipo kotero.
Said, have you ever spoke with tongues?
Anati, kodi iwe, unayamba walangulapo ndi malilime?
And I said, no, sir.
Ndipo ine ndinati, ayi bwana.
Said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Anati, ine ndikuza iwe, mwansanga nditu kuti iwe, ulibe mzimu woyera.
I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
Ndipo ine ndinati chabwino, ngati izo ndi zimene zimatengera kuti ukhale nawo mzimu woyera, ine sindili nawo iwo.
And so he said, well, if you haven't spoken with tongues, you haven't got it.
Ndipo kotero iye anati chabwino ngati iwe sunalangulepo ndi malilime iwe ulibe iwo.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
Ndipo kupitirira kulangulana naye mwanjira iyo, ine ndinati chabwino, ine ndingakhoze kupeza kuti iwo.
So get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
Anati kalowe muchipinda umo ndipo kayambe kumafunafuna mzimu woyera.
I kept watching, you know, he didn't know what I was doing.
Ndipo ine ndinangopitirira kumamuyang'ana iye, inu mudziwa, iye sanali kudziwa chimene ine ndinali kuchita.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Koma iye, ine ndinadziwa kuti iye anali nako kumvelera kwa chilendo pang'ono, chifukwa iye maso ake anayamba kunyezimira pang'ono pamene iye ankayang'ana pa ine.
But he was really a Christian.
Ndipo iye, koma iye anali kweni kweni Mkhristu.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Iye anali mwanteradi momveka bwino kwa thundu Mkhristu.
Right. Well, I thought, praise God, here it is.
Ndikokulondola chabwino ine ndinaganiza mulungu alemekezeke apa izo zili.
I got to get to that altar somewhere.
Ine ndiyenera kukafika kuguwa ilo pena pake.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Ndinapita kunja, ndinayangana pozungulira ponse, ine ndinaganiza ine ndimupeze munthu wina uja.
And when I found him and started talking to him, I said, "How did you do, sir?"
Ndipo pamene ine ndinamupeza iye ndipo ndiyamba kulangulana naye iye ine ndinati inu muli bwanji bwana.
He said, "Say, what church you belong to?" He said, "They tell me you're a Baptist."
Iye anati, "Ndimati, ndi mpingo uti umene iwe uli." Iye anati, "Iwe akundiuza ine kuti ndiwe wa Baptist."
I said, "Yep."
Ine ndinati, "Yeah."
And he said, "You ain't got the Holy Ghost yet, have you?" I said, "Well, I don't know. Have you ever spoken tongues?" I said, "No, sir." He said, "You haven't got it."
Ndipo iye anati, "Iwe ulibe mzimu woyera, uli nawo iwe?" Ine ndinati, "Chabwino ine sindikudziwa." Anati, "Iwe unayamba walangulapo mu malilime?" Ine ndinati, "Ayi bwana." Anati, "Iwe ulibe iwo."
And I said, "Well, I know I haven't got what you all got, I know that."
Ndipo ine ndinati, "Chabwino, ine ndikudziwa kuti ine ndilibe chimene inu nonse muli nacho, ine ndikudziwa izo."
I said, "But my brother, I'm really wanting it."
Ndipo ine ndinati, "Koma mbale wanga, ine ndikufuna iwo kweni kweni."
He said, "Well, there's the pool ready." I said, "I've been baptized."
Yeah, anati, "Chabwino, apopali dziwe lokonzeka, ine ndinati, ine ndinabatizidwa."
But I said, I haven't received what you all got. I said, "You got something that I really want."
Koma, ine ndinati, ine sindinalandile chimene inu nonse muli nacho. Ine ndinati, inu muli nacho china chake chimene ine ndikuchifuna kweni kweni.
He said, "Well, that's fine. I was trying to catch him, you see."
Ndipo iye anati, "Chabwino, ndizo zabwino." Ine ndinali kuyesera kumugwira iye, inu mukuona.
And when I finally got his spirit, now that was the other man.
Ndipo ngati ine, pamene ine potsiriza ndimapeza mzimu wake, tsopano uyu anali munthu winayo.
If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Ngati ine ndinali nditalangulapo kwa ozama munchinyengo, apo panali mmodzi wa iwo.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
Iye anali akukhala, mkazi wake anali mkazi watsitsira kuda. Iye anali akukhala ndi wa la golide, ndipo anali naye iye ana awiri.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Amamwa, kutukwana, amapita kumalo amowa ndi china chilichonse.
And yet in there, am speaking in tongues and prophesying.
Ndipo komabe mkati umo ndi kumalangula mu malilime ndi kumalosera.
Then I said, "Lord, forgive me." I went home.
Ndipo ine ndinati, "Ambuye, mundikhululukire ine." Ine ndinapita ku nyumba.
That's right. I said, "I'll just get away. I can't understand it."
Ndikokulondola. Ndipo ine ndinati, "Ine ndidzangopeza, ine sindingakoze kumvetsa izo."
Seemed like the blessed Holy Spirit falling in on that hypocrite. I said, "Can't be. That's all."
Umaoneka ngati mzimu woyera wodala ukugwa ndipo pawachinyengo uyo ine ndinati sizingakoze kukhala ndizo zonse.
During this long period then he's studying and crying.
Pandawi ya itali ndiye ine ndikuwerenga ndikulira.
Thought if I could get out with them maybe I could find out what it was all about.
Ndinaganiza ngati ine ndikanakoza kupesana nawo iwo mwina ine ndikanakoza kupesa chomwe izo zonse zinali.
Here's one a genuine Christian and the other a real hypocrite.
Apa pali mmodzi Mkristu weniweni, ndipo mmodzi winayo wachinyengo weniweni.
And I thought, what of it?
Ndiye ine ndinaganiza bwanji za izo.
Oh, I said, "God, maybe there's something wrong with me."
Oh, ine ndinati, "Mulungu, mwina pali china chake cholakwika ndi ine."
I said, "Being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible."
Ndipo ine ndinati, "Pokhala wachikhazikitso, izo nkoyenera kuziona mu Bible."
It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Izo ziyenera kutero. Kwa ine, chilichonse chimene chigwira ntchito chiyenera kubwera kuchokera mu Bible iri. Kapena izo sizili zolondola.
It has to come from here.
Izo ziyenera kubwera kuchokera apa.
It's to be proved in the Bible, not just one place.
Izo zili zoti zisimikiziridwe mu Bible, osati malo amodzi okha.
But it has to come all the way through the Bible.
Koma izo ziyenera kubwera njira yonse kupyola mu Bible.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Ine ndiyenera kukhulupirira izo izo ziyenera kulumikizana ndi kumangana pali mmodzi ndi lemba lililonse.
I don't believe it.
Kapena ine sindimakhulupirira izo.
And then because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel then he'd be accursed. So I believe the Bible.
Ndiyeno chifukwa Paulo anati ngati ngelo ochokera kumwamba adza akulalikira uthenga wina uliwonse mumulole iye akhale otembereredwa kotero ine ndimakhulupirira Bible.
Now, I said, I could never see nothing like that in the Bible.
Ndipoyene ndinati ine sindikana kukhoza konse kuona kali konse kongako mu Bible.
2 years later.
Zaka ziwiri kenako.
After I lost my wife and everything.
Ine nditataya kale mkazi wanga ndi chilichonse.
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
Ine ndinali kuntunda uko kuchigayo cha Green, malo anga akale angono kuntunda uko.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Ndikupembela ndinali nditabwelera mu mphanga yanga ku seluko mwa masiku awiri kapena atatu anali masiku awiri.
I walked out to get a bit of breath of air.
Ine ndinatuluka kuti ndipitidwe mphepo kupuma kwa mpweya.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
Ndipo pamene ine ndinatuluka uko, Bible langa linali litagonapo pa mapeto a chipika.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Iwo ukamangolowa mkati mtengo wakale wopikukira pansi, iwo unali nayo mphanda mweiyo.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
Ndipo ine, iwo unali ndi mphanda utagona pamwamba monga chonchi, ndipo mtengo utagona pansi.
I just sat straddled that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
Ndipo ine ndinango kala nyenga pachipika icho ndikugona kumeneko panthawi ya usiku ndikuyangana mwamba cha mulengalenga monga choncho.
My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying around on the log like that praying.
Dzanja langa lili mwamba monga chonchi ndipo nthawi zina kufika pogona ndili kumene pachipika monga choncho ndikupembera.
Be up there several days just don't eat or drink, just there praying.
Kukhala kuntunda uko masiku angapo, osadya basi kapena kumwa, ndili uko basi, ndikupembera.
And I walked out to get a little fresh air out of that cave, is cool, damp back in there.
Ndipo ine ndinakaenda kunja kuti ndikapeze kampweya pang'ono kozizira, kunja kwa mbanga iyo kunali kozizira ko chinyondo ukapita mkati umo.
So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before.
Kotero ndiye ine ndinabwera ndipapo panali Bible langa pamene ine ndinaliika ilo dzulo lake.
And it was turned to Hebrews the 6th chapter.
Ndipo ilo lidatseguka ku Ahebri mutu wa 6.
And I began to read there.
Ndipo ine ndinayamba kuwerenga apo.
Let us lay aside on going to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto rejection, with thorns and thistles, whose end is to be burned.
Tieni fetike pambali, pa tipitirire mpaka kungwiro, osatiwika nso maziko akulapa ndi ntchito zakufa ndi chikhupiro cha kwa Mulungu. Ndizina zotero, pakuti nkosatheka kwa iwo amene anaunikiridwapo kamodzi, atapangidwa kukhala olawa nawo mphaso zakumwamba ndi mayitanidwe, ndizina zotero, koma anati, koma minga ndi mitungwi, zimene zili pafupi kukanidwa, zimene mathelo ake, madzi, mvula, imavumbira pa dziko lapansi, kukalimeletsa ilo, ndi kulikonzera ilo kuicho chimene chili pafupi kukanidwa, ndi minga ndi mitungwi, zimene chitsinziro chake ndi kuti zitenthedwe. Ndipo china chake chinapita.
Oh, here it is.
Ine ndinaganiza ndi chapa.
Oh, here, now whatever he wants me up here, he's fixed to give me a vision right now.
Ine ndimva, tsopano, chilichonse iye, iye wandidzusa ine apa, iye akonzekera kundipatsa ine masomphenya pakali pano.
I waited around on the end of that log and waited.
Ndipo ine ndinayembekezera apo, pamapeto achipika icho, ndikuyembekezera.
I got up and walked back and forth up and down.
Ine ndinanyamuka apo, ndipo ndinayenda chobwerera ndikupita kuntunda ndikumusi.
Walked back, nothing happened.
Ndinayenda kubwerera, palibe chinachitika.
Walk back to my cave again, nothing happened.
Ndinaenda kubwelera kumbanga yanga kachiwiri, palibe chinachitika.
I stood there and what is this?
Ndinaima pamenepo ine ndinaganiza chabwino, ndi chiyani ichi?
I walked over to my Bible again and oh, it just came all over me again.
Ndinaenda kupita ku Bible langa kachiwiri ndipo oh, ilo linangobwela pa ine ponse kachiwiri.
I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read?
Ine ndinalinyamula ilo ndipo ine ndinaganiza ndi chiyani chiri mkati mmenemo chimene iye akufuna kuti ine ndiwerenge.
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Ine ndinapitilira kumawerengabe mpaka mmusiza kulapa kwa Mulungu ndi chikhulupiriro ndi zina zotero.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
Ndipo ine ndinawerenga mpaka mmusi pamene ilo linati mvula imabwera kawiri kawiri pa dziko lapansi kukalimeletsa ilo ndi kulikonzera ilo chimene linalingidwira pakuti apa.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection whose end is to be burned.
Koma minga ndi mitungwi zimene zili pafupi kukanidwa zimene chisizo chake chili kuti zitenthedwe.
No, just shake me.
Ndipo oh izo zinandigwedeza ine basi.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other?
Ndipo ine ndinaganiza, Ambuye, kodi inu mundipatsa ine masombenya achimene ine ndinali pamwambapo kuti ndimufunse iye china chake chinzake.
Then all at once before me I seen the world rolling.
Ndipo zonse mwakamodzi patsogolo panga ine ndinaona dziko likuzungulira.
It was all disked up.
Ndipo ilo linali lonse mwambale.
And here went a man with white, with his head up, a sowing seeds like this.
Ndiapa panapita mwamuna atavala zoela mutu wake uli mwamba akufesa mbeu monga chonchi.
And when he went coming, just as he went over the hill.
Ndipo pamene iye anapita akubwera, basi pamene iye anapita kupitilira phiri.
Here come a man behind him, dressed in black with his head down, a sowing seed.
Apa panadza munthu kumbuyo kwa iye, atavala zakuda, mutu wake ataweramitsa, akufetsa mbeu.
And when the good seeds come up, it was wheat.
Ndipo pamene mbeu zabwino zinatuluka, izo zinali tirigu.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
Ndipo pamene mbeu zoipa zinatuluka, izo zinali maudzu.
And then it come a great drought on the earth.
Ndiyeno, panadza chilala chachikulu pa dziko lapansi.
And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water.
Ndipo tirigu anali mutu wake utapachikika pamenepo pafupi chabe kuti aonongeke akufuna madzi.
I've seen all the people with their hands up praying for God to send water.
Ndipo ine ndinaona anthu onse atakweza manja awo mmwamba akupembera kuti Mulungu atumidze madzi.
And then I've seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Ndiye ine ndinawaona maudzu iwo anali atalodzesa mutu wawo pansi kuweramira madzi.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down.
Ndipo ndiye pandawu yomweyo mitambo yaikulu inadza ndipo mvula inango kuthukira pansi.
And when it did, the little wheat that has all been overwent stood right up.
Ndipo pamene iyo inatero tirigu wang'ono amene yense anali atapindika ponse anapita weyu anaima njo.
And the little wheat right beside went stood right up.
Ndipo maudzu ang'ono pambali yake kumene anapita weyu anaima njo.
I thought, well, what's that?
Ine ndinaganiza chabwino nchiyani icho.
Then it come to me.
Ndiye izo zinadza kwa ine.
There it is.
Ndi zimenezo apo.
The same rain that makes the wheat to grow makes the weed to grow.
Mvula yomweyo imene imapangisa tirigu kumera imapangisa maudzu kumera.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people.
Ndipo mzimu woyera omwewo ukoza kugwera pa gulu la wanthu.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
Ndipo ukoza kudalitsa wachinyengo basi mofanana monga iwo udalitsira wenawo.
Jesus said, by their fruits you shall know them.
Yesu anati, ndi zipaso zawo inu mudzawadziwa iwo.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Osati ngati afula, ngati asangalala.
But it's by his fruits you shall know him.
Koma ndimwa zipaso zawo inu mudzawadziwa ndiye.
I said, there you are. I got it, Lord.
Ine ndinati ndipamenepo inu ine ndazipeza izo Ambuye.
I said then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God.
Ine ndinati ndiye izo zili kweni kweni chonadi mundu uyu iwe ukhoza kukhala nazo mphatso wopanda kumudziwa Mulungu.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Kotero ndiye ine ndinayamba kutsutsa kwambiri pakulangula ndi malilime inu mukuona.
But one day then how God had vindicated that to me.
Koma tsiku lina ndiye momwe Mulungu anatsimikizira izo kwa ine.
I was baptizing down the river, my first convert at the Ohio River.
Ine ndinali kubatiza kumusi pa mtsinje owatembenuza anga oyamba pa mtsinje wa Ohio.
And the 17th person I was baptizing.
Ndipo munthu wa kumi chisanu ndi chiwiri amene ine ndinali kumubatiza.
As I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Pamene ine ndinayamba kuwabatiza iwo, ine ndinati Atate, pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, inu mumubatize iye ndi mzimu woyera.
I started to put him under the water.
Ine ndinayamba kumumiza iye pansi pa madzi.
Just then a whirl come from the heavens above, and here come that light shining down.
Ndipo basi pomwepo kamvuluvulu anadza kuchokera mumiyamba pa mtobo ndipo apa panadza kuwala kuja kukuwalira pansi.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Mazana ndi mazana a wanthu ali pa gombe.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Tukoloko kumene madzulo mu June.
And it hung right over where was that?
Ndipo iko kunapachikika pamwamba pakumene ine ndinali.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ.
Liu linalangula uchokela mmenemo ndipo linati, monga Yohane Mbatizi anatumidwa kukatsogolera kudza koyamba kwa Kristu, iwe uyenera ku ulinawo utenga umene kuti udzabwelese kutsogolera kwa kudza kwa chiwiri kwa Kristu.
And it like scared me to death.
Ndipo izo zinakhala ngati zindiopseze ine ngati ndife.
Now I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank.
Ndipo ine ndinapita mbuyo ndipo anthu onse apo amuna kuchipala ndi onse awo asamangwala ndi onse awo pa gombe.
I baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out,
ine ndinali nditabatiza pafupi mazana awiri kapena atatu mazulo amenewo ndipo pamene iwo ana nditulutsa ine.
Pull me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean?
Kundikoka ine kuchokera mmadziwo madikoni ndi wena anapita pamwambapo iwo anandifunsa ine anati kodi kuwala kuja kumatandauza chiyani.
A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church.
Gulu lalikulu la anthu achikuda ochokera ku mpingo wa Gilead Edge Baptist.
And the Lone Star Church down there.
Ndiya mpingo wa Lone Star kumusi uko.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Ndiya mbira iwo anali kumusi uko. Iwo anayamba kukuwa pamene iwo anaona izo zikuchitika. Wa anthu anakomoka.
A girl I tried to get out of a boat there sitting there with a swimming suit on.
Nsungwa na mene ine ndinayesela kumupangisa kuti atuluke mungalawa uko atakhalapo atavala suti yosambirira.
A Sunday school teacher in a church.
Mpunzisi wa Sunday school mumpingo.
And I said, won't you get out, Margie?
Ndipo ine ndinati kodi iwe sutuluka mo maji.
She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to.
Iye anati Bile, ine sindikusowa kutulukamo. Ine ndinati ndikokulondola iwe sukusowa kutero.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to.
Koma ine ndinali nako kulemekeza kokwanira kwa utenga kuti ndichokepo pamene ine ndikubatizira. Iye anati ine sindikusowa kutero.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
Ndipo pamene iye anali atakhalapo akunyo godola ndikumandiseka ine ndikubatiza.
Because she didn't believe in baptizing.
Chifukwa iye sankakhulupirira mukubatiza.
So then when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat.
Kotero ndiye pamene mngelo wa Ambuye anabwera pansi iye anagwa chafufu mmimba mungalawa.
Today the girls in the insane institution.
Lero nsunga nayo alikosa malira amisala.
So you just can't play with God.
Kotero, iwe sungasewere basi ndi Mulungu.
Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person.
Maona, tsopano, kenako, msungwana wokongola, anapita kukamwa kenako, anamenyedwa ndi botolo la mowa, linacheka nkhope yake yonse mmusi, oh, munthu wamaonekedwa opsa.
And there, that happened.
Ndipo apo, izo zinachitika.
And then all along down through life, I'd see that.
Ndiyeno motsatira monse kutsika kupyola mmoyo ine ndimaziona izo.
See that moving, see that vision, how those things would happen.
Kuona izo zikusunda, kuona masombenyao, momwe zinthu izo zidzachitikire.
Then a little later on, it kept bothering me so much.
Ndiye pang'ono kenako izo zinapitirira kundisautsa ine mochuluka kwambiri.
And everybody tell me it was wrong.
Ndipo aliyense akundiwuza ine kuti izo zinali zolakwika.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through.
Ndipo ine ndinanyamuka kupita kubwalo langa lakale lotsimikizira pamwamba apo kumene ine ndai zonse ndinkapembera mpaka ndipyole.
And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Ndipo ine ndina zinalibe kanthu kaya ine ndipitirira kupemberera mochuluka bwanji izo kuti zisabwere kwa ino, izo zimabwera mulimose.
And so I was game warden in the state of Indiana.
Ndipo kotere ine ndinali chabe, ine ndinali woyang'anira zinyama mu boma la Indiana.
And I come in, there was a man sitting there.
Ndipo ine ndinabwelera mmenemo, panali munthu atakhala pamenepo.
A brother to my pianist. At the tabernacle.
Mchimwene kwa walimba wanga ku kajisi.
And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it. I've got to go up to forestry.
Ndipo iye anati, Bire, kwa diwe ungapite nane ine ku Madison madzulano, ine ndinati, ine sindingakhoza kuchita izo, ine ndiyenera kupita kuntunda ku nkhalango.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves.
Ndipo ine ndina ndikubwera basi chakunyumba ndikuvula lamba 1 foot ndi zinthu ndikukwinya mikono ya malaya.
We live in a little two-room house.
Ine ndinkakhala mnyumba ya zipinda ziwiri.
I was going to wash and make ready for my meal.
Ndipo ine ndinali kukasukusula ndikukonzekera chakudya changa.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree.
Ndipo ine ndinali kusukusula ndipo ndikuyenda basi kuzungulira mbali ya nyumba pansi mtengo wa ukulu wa mapulo.
And all at once that went.
Ndipo zonse mwakamodzi china chake chinapita.
And I just almost passed out.
Ndipo ine ndinali basi pafupi kukomoka.
And I looked and I know it was that again.
Ndipo ine ndinayang'ana ndipo ine ndinadziwa kuti chinali chija chika chiwiri.
I sat on those steps and he jumped out of his car and run to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir.
Ine ndinakhala pansi pa mastepe ndipo iye analumba kuchokera mu galimoto yake natamangira kwa ine anati, Bire, kodi iwe ukukomoka? Ine ndinati, ayi bwana.
He said, what's the matter, Billy?
Iye anati, chavuta nchiani, Bire?
And I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right. Thank you.
Ndipo ine ndinati, ine sindikudziwa, ine ndinati, ingomapitirira mbale, zonse zili bwino, zikomo iwe.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter?
Mkazi wanga anatuluka, ndipo anabweresa chikho cha madzi. Iye anati, wokondedwa, chafukuta nchiani?
I said, nothing, sweetheart.
Ine ndinati, palibe wokoma mtima.
So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in.
Kote iye anati, bwera tsopano chakudya cha madzulo chakonzedwa. Ndipo iye anayika mkono wake, mondikumbatira ine, anayesera kundibweretsa ine kati.
I said, honey, I want to tell you something.
Ine ndinati, wokondedwa, ine ndikufuna ndikuuze iwe china chake.
I said, you call him up and tell him I won't be out there this afternoon.
Ine ndinati, iwe waimbire iwo uko, ndipo wauze iwo kuti ine sindikakhala kunja uko madzulo ano.
I said, meaty sweetheart.
Ine ndinati, meda wokoma mtima.
I said, I know in my heart I love Jesus Christ.
Ine ndinati, ine ndikudziwa mu mtima mwanga, ine ndimamukonda Yesu Kristu.
I know that I've passed from death unto life.
ine ndikudziwa kuti ine ndadusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo.
But I don't want the devil to have anything to do with me.
Koma ine sindikufuna mdielekezi kuti akhale nacho chilichonse chochita ndi ine.
And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner.
Ndipo ine ndinati ine sindingakhoze kumapitirirabe monga chonchi. Ine ndine wandende.
I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, and whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. But I said, them trances like, I said, I don't know what that is.
Ine ndinati ndai zonse pamene chinthu ichi chipitirira kuchitika ndi zinthu monga choncho masombenya awa kumabwera ndi zina zotero monga choncho kapena chilichonse chimene chili. Ine ndinati izo zinachitika kwa ine. Ine sindinadziwe kuti iwo anali masombenya. Ine sindinawache iwo masombenya. Ine ndinati zizimbwi zimbwi izo ngati. Ine ndinati ine sindikudziwa chomwe izo zili.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus.
Ndipo wokondedwa ine sindikufuna kupusisidwa nazo izo. Iwo amandiuza ine kuti ndi mdielekezi. Ndipo ine ndimawakonda Ambuye Yesu.
Oh, she said, Billy, you ought to listen to what people tell you.
Oh, yeah, anati Bile, iwe suyenera kumamvera zimene wanthu amakuuza iwe.
I said, but honey, look at other preachers.
Ine ndinati koma wokondedwa yangana pala likiwena.
I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods.
Ine ndinati ine sindikufuna izo. Ine ndinati ine ndikupita kumalo anga mu nkhalango.
I got about $15. You take care of Billy. Billy's little bitty boy then, little bitty fella.
Ine ndinawo pafupi madola 10 ndi asanu. Iwe umusamalire Bile. Bila anali nyamata wangono ndithu pa ndawiyo, mwana wangono ndithu.
I said, you take care, that's enough for you and Billy to live on a while.
Ine ndinati iwe utenge ndizozo kwanila iwe ndi Bile kuti mukhalirepo moyo kwa kanthawi.
Call up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back.
Uwaimbile iwe uko ndipo wauze iwe kuti ine mwina ndizabwera komawa, ndipo ine mwina sindizabwera kokonse.
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Garine sindibwelera mu masiku asanu otsatira, ayikepo mamuna wina pa malo anga.
I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
Ndipo ine ndinati, Meda, ine sindikabwela konse kuchokera ku nkhalango izo mpaka Mulungu atandilonjeza ine kuti iye adzachosa chinthu icho kwa ine ndikusadzalola konse icho kuti chidzachitikenso.
Think of the ignorance that a man can be.
Taganizani za umbuli umene munthu angakhoze kukhala.
Now I went up there that night.
Ndipo ine ndinapita ku mtunda uko usiku uwo.
Went back in the little old cabin for the next day. It was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there.
Dinabwelela muka nyumba kamatabwa kakangono lisanafike tsiku lotsatira mnalingari mochedwelapo ine ndinali woti ndipite kumsatsa wanga tsiku lotsatira pamwamba pa patali kuzungulira piri kapena chulukani ndikupita mu nkhalango uko.
I don't believe the FBI could find me up there.
Ine sindikukulupira kuti a FBI akanakonza kundipeza ine kuntunda kumeneko.
So this little old cabin.
Kotero nyumba ya matabwa ya ingono ya chikale iyi.
I've been praying all that afternoon before it got too dark.
Ine ndinakhala ndikupembera madzulo onse awo ndipo kusanade kwambiri.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
Ine ndimapembera. Ndinali kuwelenga pamenepo mu Bible pamene ilo linati mzimu wa aneneri umamvera aneneri.
I couldn't make that out.
Ine sindimakhoza kumvetsa izo.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Kotero munayamba kuchita mdima kwambiri mu nyumba ya matabwa ya ingono ya chikaleyo kumene ine ndinkakonda kukatchera msamba pamene ine ndinali mnyamata.
I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
Ndinali nacho chingwe cha nsamba kupyola pamenepo ndikupita uko kukaweza ndikukhala usiku wonse.
There's a little dilapidated cabin sitting over there, been in there for years.
Nyumba ya matabwa ya ingono chabe ya chikale ya kugwa ili cha poteropo inali ili kumeneko kwa zaka.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Walendi wina enela kuti anakalamo iyo yonse isanafike potero.
And so I was just waiting there.
Ndipo potero ine ndinali kuyembekezera chabe pamenepo.
I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
Ndipo ine ndinaganiza chabwino. Ndinapitirira chamma 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, mawa.
I was walking up down the floor.
Ine ndinali kuyenda kukwera ndi kutsika pansipo.
Walking back and forth.
Kuyenda chobwelera ndi chopita.
I sat down on a little stool there, a little box of a thing.
Ine ndinakhala pansi pa sutulu yaing'ono yachikale apo yaing'ono osati sutulu bokosi laling'ono lakale la chinthu.
I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me?
Ndipo ine ndinakhala pansi apo ndipo ine ndinaganiza, oh Mulungu, chifukwa chani inu mukuchita izi kwa ine?
I said, Father, you know I love you.
Ine ndinati, Atate inu mukudziwa kuti ine ndimakukondani inu.
You know that I love you.
Inu mukudziwa kuti ine ndimakukondani inu.
And I don't want to be possessed with the devil.
Ndipo ine sindikufuna kugwidwa ndi mdierekezi.
I don't want them things to happen to me.
Ine sindikufuna zinthu izo kuti zichitike kwa ine.
Please, God, don't never let it happen no more.
Chonde Mulungu, musalole konse kuti izo zichitikenso.
I said, I love you. I don't want to go to hell.
Ine ndinati, ine ndimakukondani inu. Ine sindikufuna kupita ku Gehena.
What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Nchanchito yanji ine kumalalikira ndi kuyesera. Ndi kuikapo kulimbika kwanga ngati ine ndili wolakwika.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
Ndipo ine sindikungo dzitengera ndekha ku Gehena, ine ndikusocheletsa zikwi zawena.
There were hundreds of others in them days, and I said, I had a big ministry.
Kapena mazana awena mu masiku awo, ndipo ine ndinati, ine ndinali nawo utumiki waukulu.
And I said, well, I don't never want to happen to me again.
Ndipo ine ndinati, chabwino, ine sindikufuna kuti izo zidzachitikenso kwa ine.
I sat down on this little stool and I'm just sitting all kind of in this position.
Ndipo ine ndinakhala pansi pa sutulu yaing'ono iyi, ndipo ine nditangokhala kukhala ngati malo awa.
Just like that. And all at once I seen a light flicker in the room.
Basi monga choncho, ndipo zonse mwanthawi imodzi, ine ndinaona kuwala kukulowa mchipindamo.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
Ndipo ine ndinaganiza wina wake anali akubwela ndi tochi.
And I looked around and I thought, oh.
Ndipo ine ndinayangana pozungulira, ndipo ine ndinaganiza chabwino.
And here it was right out in front of me, an old wooden board on the floor.
Ndipo apa iko kunali patsogolo kumene pa ine, ndipo mabolodi akale amatabwa pansipo.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Ndipo apo iko kunali patsogolo panga kumene, ndipo sitovu yaing'ono yachikale ya dharamu itakhala pangodya pamwamba pake panali patangambikapo.
And right in here there was a light on the floor.
Ndipo mumwemu umu munali kuwala pansi.
I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
Ndipo ine ndinaganiza chabwino kuli kuti iko, chabwino iko sikukanakhala kukubwera.
I looked around.
Ine ndinayangana pozungulira.
And here it was above me, this very same light.
Ndipo apa iko kunali pamwamba pa ine, kuwala komwe uko.
Right there above me, hanging right like that.
Pomwepo apo, pamwamba panga, kupachikika monga choncho kumene.
Circling around like a fire, kind of an emerald color.
Mazungulira zungulira ngati moto, ukhala ngati mtundu wa simagedo.
I got just above it, like that.
Ukupita. Monga choncho, pamwamba chabe paiko monga choncho.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming.
Ndipo ine ndinayangana paiko, ndipo ine ndinaganiza. Ndi chiyani icho? Tsopano iko kunandiopseza ine. Ndipo ine ndinamva wina wake akubwera. Akuyenda.
Just walking. Oh, it was barefooted.
Akuyenda basi. Koka anali wopanda nsapato.
And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down.
Ndipo ene ndinaona pazi la mwamuna akubwera mkati mwandima mchipinda monse koma pomwepa apa pamene iko kunali kuwalira pansi pomwe.
I've seen a foot of a man coming in.
Ndipo ene ndinaona pazi la munthu likubwera mkati.
And when he come into the room,
ndipo pamene iye anabwera mkati muchipindamo,
walked on up, he's a man about look way about 200 pounds.
Anayenda kubwerapo, iye anali mwamuna pafupi, amaoneka kuti angalemere pafupi mapaundi mazana awiri.
Yeah, his hands folded like this.
Yeah, nali atapinda manjake monga chonchi.
Now I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
So pano ine ndinali nditakuona iko mukamvulu mvulu, ndinali nditakumva iko kukulangula kwa ine.
And seen it in a form of a light.
Ndipo ndinakuona iko maonekedwe akuwala.
But the first time I ever seen an image of it.
Koma ndaiyo yamba imenene ndinayamba ndaonako maonekedwe aiko.
It walked up to me real close.
Iko kunayenda kwa ine pafupi kweni kweni.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Chabwino moona nzanga, ine ndinaganiza mtima wanga undilephera ine.
Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way.
Ine tango ganizani, dzigeni noka pamenepo. Iko kungakupangeni inu kumvelera mwanjira yomweyo.
You're maybe farther along the road than I am.
Inu mwina muli kutali mjira kuposa ine ndiriri.
Maybe a Christian longer.
Mwina makhala mkristu kotalikira.
But it would make you feel that way.
Koma iko kudzakupangisani inu kumvelera mwanjira iyo.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Chifukwa parapita nthawi mazana ndi mazana kuchezeredwa, izo zimandiumitsa ine pamene iye abwera pafupi.
Sometimes it even makes me almost completely pass out. Just so weak.
Izo nthawi zina, izo zimandipangisa ngakhale ine pafupifupi mwathunthu kupitiratu, wofoka kwambiri basi.
When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Pamene ine ndimachoka pansanja nthawi zambiri, ngati ine ndikhala motalikitsa kwambiri, ine ndimapitiratu kwathunthu.
I've had them ride me around for hours, not even know where I was at.
Ine ndawapangitsapo iwo kuti andiendetse ine kwa maola osadziwa konse kumene ine ndinali.
Now, I can't explain it.
Ndipo ine sindingakhoze kufotokoza izo.
Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is.
Kuwerenga apa mu Bible ndipo ilo lifotokoza iko chimene icho chili.
The scripture says so.
Lemba limanena choncho.
So, I sat there and looking at him.
Kotero ine ndinali nditakhala pamenepo ndikuyangana pa iye.
I kind of had my head up like that.
Ine ndinakhala ngati ndinakweza manja anga mwamba monga choncho.
He's looking right at me just as pleasant.
Iye anali kuyangana kumene pa ine monga mokondweletsedwa basi.
But he had a real deep voice.
Koma iye anali nalo liwu la kuya kweni kweni.
And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Ndipo iye anati, "Usati uope. Ine ndatumidwa kuchokera mukukhalapo kwa Mulungu wa mphamvu zonse."
And when he spoke that voice,
ndipo pamene iye analangula liwilo,
that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Ilo linali liulo mwelo limene linalangula kwa ine pamene ndinali zaka ziwiri zakubadwa njira yonseyo pokula.
I know that was him.
Ine ndinadziwa kuti uyo anali iye.
And I thought, now listen to the conversation.
Ndipo ine ndinaganiza tsopano. Ndipo kumva izo tsopano mvelani kuzokambirana.
I quoted the best that I can, knowingly, word by word.
Ine ndibweleza izo mwakukoza kumene ine ndingathe mwakudziwa liwu ndi liwu.
Because I hardly remember.
Chifukwa ine sindikukoza kukumbukira.
I said, looked at him like that. He said, "Do not fear. This is quiet."
Iye ine ndinati ndinayangana pa iye monga choncho. Iye anati, "Usati uope. Mwaka chete chete basi."
That I am sent from the presence of Almighty God.
Anati ine ndatumidwa kuchokera mkukhalapo kwa Mulungu wa mphamvu zonse.
To tell you that your peculiar birth.
Kudzakuza iwe kuti kubadwa kwako kwa chilendo.
As you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born.
Monga inu mukudziwa chimene kubadwa kwanga kunali kuntunda uko, kuwala komweko uko, kunapachikika pa ine pamene ine ndinabadwa poyamba.
And so I said, your peculiar birth and misunderstood life.
Ndipo kotera iye anati kubadwa kwako kwa chilendo ndi moyo wosamvetseka
has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Zakhala kulozera kuti iwe uli woti upite ku dziko lonse ndi kukapempherera anthu odwala.
And said, and regardless of what they have,
ndipanati ndipo mosasamala zimene iwo ali nazo.
And he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer.
Ndipo iye anachita kutchula, Mulungu yemwe ali woweruza wanga kudziwa izo, iye anachita kutchula cancer.
Said, if you get the people to believe you and be sincere when you pray,
anati palibe ngati iwe uwapangisa anthu kuti akukhulupirire iwe ndi kukhala wodzipereka pamene iwe upemphera,
nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Palibe chimene chiti chidzayime patsogolo pa pemphero lako osati ngakhale cancer.
If you get the people to believe you,
onani ngati iwe uwapangisa anthu kukukhulupirira iwe.
And I seen he wasn't my enemy, he was my friend.
Ndipo ine ndinaona yes anali mdani wanga iye anali bwenzi langa.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Ndipo ine sindadziwe ngati ine ndinali kufa kapena chimene chinali kuchitika pamene iye anali kubwera kwa ine monga choncho.
And I said, well, sir, I said, I am a...
Ndipo ine ndinati chabwino bwana, ine ndinati ine ndine.
Now, what do I know about healings and things like that, those gifts?
Ine ndinkazi wajiani za machirizo ndi zindu, monga choncho, mbaso zimenezo.
I said, well, sir, I'm a poor man.
Ine ndinati chabwino bwana, ine ndine mundu osauka.
And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor.
Ndipo ine ndinati ine ndili pakati pa makolo anga, ine ndimakhala ndi makolo amene ali osauka.
I'm uneducated.
Ine ndine osaphunzira.
And I said, and I would not be able, they're not understand me. I said they wouldn't hear me.
Ndipo ine ndinati ndipo ine sindidzakhala wokhoza iwo sadza ndimvetsa ine ndinati iwo sakana ndimva ine.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather.
Ndipo iye anati monga mneneli Mose anapatsidwa mphaso ziwiri zizindikiro kani,
to vindicate his ministry,
kuti zitsimikizire utumiki wake.
So are you given two gifts to vindicate your ministry.
Kotero iwe udzapasidwa ziwiri. Kotero iwe wapatsidwa mbaso ziwiri kuti zitsimikizire utumiki wako.
He said one of them will be,
iye anati chimodzi cha izo chidzakhala,
that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right.
Kuti iwe udzamulenga munthu yemwe iwe ukumupempherera padzanja ndi dzanja lako lamanzere ndi lamanja lawo.
And said, then just stand quiet.
Ndipo anati ndiye ungoima chete.
And there'll be a physical effect that'll happen on your body.
Ndipo ilo lidzayenera padzakhala chochitika mwathupi chimene chidzachitike pathupi lako.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
Ndipo anati ndiye iwe upemphere ndipo ngati izo zichoka matendawo achoka kwa anthu.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Ngati iwo sachoka ingopempha mdaliso ndi kuchokapo.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Chabwino ine ndinati bwana ine ndikuopa kuti iwo sadzandilandira ine.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Iye anati ndipo chinthu chotsatira chidzakhala ngati iwo sadzamva icho ndiye iwo adzamva ichi.
Then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Anati ndiye kudzachitika kuti iwe udzadziwa chinsinsi kumene cha mitima yawo.
That this they will hear.
Anati ichi iwo adzachimva.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Chabwino ine ndinati bwana ndiyo chifukwa ine ndili pano usiku uno.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Ine ndauzidwa ndi azibusa anga kuti zinthu izo zimene zakhala zikubwera kwa ine zinali zolakwika.
He said, you were born in this world for that purpose. See, gifts and calling without repentance? He said, you were born in this world for that purpose. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
And
I said, that's why I'm here praying. And here's what he quoted to me. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. And I said, the strange thing was, friend. Well, I'll stop right here just for a minute. Go back. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller, they would recognize something had happened. And that would just nearly kill me. For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival ground. We just boys walk along. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady. Nice looking young lady, she's standing there. We're all going walking by. She said, say you, come here a minute.
And
the three of us boys turned around. And she said, you with a striped sweater. That was me. I said, yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something or like that. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting
there.
And I walked up and I said, yes, ma'am, what could I do for you? And she said, say, did you know there's a light that follows you? You were born under a certain sign. I said, what do you mean? He said, well, you were born under a certain sign. There's a light that follows you. You were born for a divine call. I said, get away from here, woman. I started moving on because my mother always told me them things is the devil. She was right. So that scared me. One day while I was a game warden, I was going up on the bus. And I got on a bus that always seemed to be subject to spirit. And I was standing there and the sailor standing behind me. I was going up to patrol. I was going up to Henryville Forestry and was on the bus. I kept feeling some strange something. I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, how do you do? She But how do you do?
Ndinati inu muli bwanji.
I thought it was just a woman, you know, talking.
Ine ndinaganiza uyu anali nkazi chabe inu mukudziwa akulankhula.
So I stepped, she said, I'd like to talk to you, man. I said, yes, ma'am.
Kotero ine ndinangopitirira. Iye anati ine ndikufuna kulankhula ndiwe miniti. Ine ndinati inde mama.
I turned around.
Ndipo ine ndinatembenuka.
She said, did you know you were born under a sign?
Iye anati, kodi iwe umadziwa kuti iwe unabadwa pansi pa chizindikiro?
I thought another one of them funny women.
Ine ndinaganiza wina wa akazi osekedza aja.
So I just looked on out. So I never said a word, just kept.
Kotero ine ndimango yanganabe panja, ndipo kotero iye sindina nene konse mau ndinangopitiriza.
She said, could I speak to you a minute?
Yeah, nati, kodi ine ndingalankhule nawe iwe miniti?
I just kept. She said, don't act like that.
Ndipo ine basi ndinangopitiriza iye anati usati uzichita monga choncho.
I just kept looking forward.
Ine ndinangopitiriza kuyangana patsogolo.
I thought that isn't gentlemanlike.
Ine ndinaganiza uwosuli ngati unjonda.
She said, I'd like to speak to you just a moment.
Iye anati ine ndikanafuna kuti ndilankhule nawe iwe mbindi yokha.
I just kept looking forward and I wouldn't pay attention to her.
Ine ndinangopitirira kuyangana patsogolo ndipo ine sindingapereka cheru lililonse kwa iye.
Frankly, I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them.
Molunjika ine ndinaganiza ine ndikukhulupira ine ndiona ngati iye ati anene monga ena onse iwo.
I turned around, I thought, oh my, that quiver me, I know, because I hated to think that.
Ine ndinachauka ine ndinaganiza oh my, izo zimakoza kundinjenjemeretsa ine, ine ndikudziwa chifukwa ine ndinkadana nazo kuganiza izo.
Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist.
Ndinachauka pamenepo iye anati mwina mwake ine ndizifotokoze ndekha. Iye anati ine ndine mkasidi.
I said, I thought you were something like that.
Ine ndinati ine ndimaganiza kuti inu munali china chake monga icho.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister.
Iye anati ine ndili panjira yanga kupita ku Chicago kukamuone mnyamata wanga amene ali mtumiki wa Baptist.
I said, yes, ma'am.
Ndipo ine ndinati inde mama.
She said, did anybody ever tell you you were born under a sign?
Iye anati kodi wina wake anayamba wakuuzapo iwe kuti iwe unabadwa pansi pa chizindikiro?
I said, no, ma'am. I lied to her there, see.
Ine ndinati ai mama ine ndinanama kwa iye apo honani.
And I said, just want to see what she's going to say.
Ndi ine ndinati ndimangofuna kuti ndione chimene iye akanata anene.
And she said, I said, no, ma'am.
Ndipo iye anati ine ndinati ai mama.
And she said, hasn't ministers ever told you?
Ndipo iye anati sanati kodi atumiki sanakuzepo iwe?
I said, I don't have nothing to do with ministers.
Ine ndinati ine ndilibe chochita chili chonse nawo atumiki.
And she said,
Ndipo iye anati mm-hmm.
And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
Ndipo ine ndinati iye anati kwa ine ine ndinati chabwino. Iye anati ngati ine nditakuuza iwe chimodzi-modzi basi iwe unabadwa liti kodi iwe undikhulupirira ine? Ine ndinati ai mama.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it.
Ndipo iye anati chabwino ine ndikhoza kukuuza iwe kuti unabadwa liti. Ine ndinati ine sindikukhulupirira izo.
And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning.
Ndipo iye anati iwe unabadwa pa April 6, 1909, 5 koloko mmawa.
I said, that's right.
Ine ndinati ndikokulondola.
I said, how do you know that?
Ine ndinati inu mukudziwa bwanji izo?
I said, tell this sailor here when he was born, said I can't.
Ine ndinati muze niwoyendesa panyanja uyu apa kuti iye anabadwa liti. Anati ine sindingakhoze.
I said, why?
Ndipo ine ndinati chifukwa chiyani?
How do you know? I said, look, sir.
Inu mukudziwa bwanji izo? Anati taona bwana.
She said, when she began to talk about this astronomy now.
Iye anati pamene iye anayamba kulankhula za ukasidi izi tsopano.
And she said, ever so many years.
Ndipo iye anati zaka zili zonse zingapo.
Said, you remember when the morning star come and led the wise men to Jesus Christ?
Anati iwe ukumbukira pamene nyenyezi ya mmawa inabwera imene inasogolera amuna anzeru kwa Yesu Khristu.
And I kind of stalled, you know. I said, well, I don't know nothing about religion.
Ndipo ine ndinakhala ngati ndayima kaye inu mukudziwa ine ndinati chabwino ine sindikudziwa kanthu za chipembedzo.
And she said, Well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes.
Ndipo iye anati chabwino iwe wamvapo zamuna anzeru kubwera kudzamuona Yesu. Ine ndinati inde.
And she said, well, what was wise man?
Ndipo iye anati chabwino amuna anzeru anali chiyani?
Oh, I said, there was this wise man, all I know.
Oh, ine ndinati iwe anali chabe amuna anzeru zonse zimene ine ndikudziwa.
She said, well, what is a wise man?
Iye anati chabwino munthu wanzeru ndi chiyani?
She said, the same thing that I am, an astrologer. Stargazer, they call him.
Yanati, chintu chomwecho chimene ine ndiri, mkasiri, oyangana nyenyezi, iwama wacha iwo.
And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heaven.
Ndipo yanati, iwo kudziwa, mulungu asanata achite chilichonse mu dziko lapansi, yendawi zonse amadzionesera izo mmwamba.
And then on the earth.
Ndipo kenako pa dziko lapansi.
And I said, I don't know.
Ndipo ine ndinati, ine sindi kudziwa.
And she said, well, she called two or three stars.
Ndipo iye anati chabwino, iye anatchula nyenyezi ziwiri kapena zitatu, ziwiri, zitatu.
Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them.
Monga Mars, Jupiter, and Venus, izo zinali izo.
But she said, they crossed their path and come together and made...
Koma iye anati, izo zinatusanitsa njira zao, ndikubwela pamozi, ndipo zinapanga.
Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus.
Anati panali amuna anzelu atatu amene anabwera kudzakomana naye Ambuye Yesu.
And one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth.
Ndipo mmodzi anali wochokera kumbado wa Hamu, ndipo wina wa Shemu, ndipo winayo wa Yafeti.
And said when they met together at Bethlehem.
Ndipo anati pamene iwo anakomana pamodzi ku Bethlehem.
The three stars that they were from.
Nyenyezi zitatu zomwe iwo anachokerako.
Every person on earth said it has something to do with the stars.
Munthu aliyense pa dziko lapansi anati iwo ali nacho china chake chochita nazo nyenyezi.
That asked that sailor there when the moon goes out and the heavenly planet goes out.
Anati mfunseni wende sapanyanja uyapo. Pamene mwezi ulowa ndipo dziko la mwamba lilowa.
The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that, I know that.
Mafunde samapita nazo izo ndikubwela mkati ine ndinati ine sindikusowa kumufunsa iye izo ine ndikudziwa izo.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
Ndipo iye anati chabwino kubadwa kwako kuli nako china chake chochita ndi nyenyezi mwamba umo.
And I said, well, that I don't know.
Ndipo ine ndinati chabwino izo ine sindikuzidziwa.
And she said, now these three wise men came.
Ndipo iye anati tsopano amuna anzeru atatu awa anabwera.
And said, when they, three stars, when they come from different directions, and they met at Bethlehem.
Ndipo anati pamene nyenyezi zitatu izo, pamene iwo anachokela ku madera osiyana, ndipo iwo anakomana ku Bethlehem.
And they said, they found out and consulted.
Ndipo iwo anati iwo, anafufuza, ndipo anafunsira.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Ndipo wina anali wochokela ku mbado wa Ham. Shemu ndi Yafeti, ana amuna atatu anowa.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Ndipo iye anati ndiye iwo anadza, ndipo anamupembeza Ambuye Yesu Christ.
And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Ndipo anati pamene iwo anachoka, anati iwo anabweretsa mphaso ndi kuziyika kwa iye.
And said, Jesus Christ said in his ministry,
ndipo anati Yesu Kristo ananena mu utumiki wake,
that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people,
kuti pamene uthenga uwu walalikidwa ku dziko lonse, anthu a Hamu, Shemu, ndi Yafeti,
then he would come again.
Ndiye iye akanadzabwereranso.
And she said, now those planets, heavenly planets,
ndipo iye anati tsopano mayiko awo, mayiko amwamba,
as they move around, so they separated.
Pamene iwo ankasunda mozungulira, anati iwo analekana.
They've never been on the earth since, no one.
Iwo sanakalenso pa dziko lapansi chichitikireni modziwika.
But that every so many hundred years they cross their cycle like this.
Koma anati zakazana zochuluka chotero zili zonse, izo zimadusana mikombero yao monga chonchi.
If there had to be an astronomer here, you might know what she's talking about. I don't.
Ngatipa kala kutipali nkasidi pano, inumukoza kudziwa zimene iye anali kulangula, inesindi kukoza.
So So when she said the cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave his son.
Kotero pamene iye analikula, anati izo zinadutsa na monga choncho, ndipo anati mwachikumbuso cha mphaso yaikulu kwambiri imene inayamba yapasidwapo kwa mtundu wa anthu, pamene Mulungu anapereka mwana wake.
When these planets cross themselves again,
pamene maiko awa anadutsana okha kachiwiri,
Paul said, he sends another gift to the earth.
Bwanja anati, iye anatumiza mphaso ina ku dziko lapansi.
And said, you were born on the crossing of that time.
Ndipo anati, iwe unabadwa pakudutsana kwa nthawi imeneyo.
And I said, that's the reason I knew it.
Ndipo anati, ndicho chifukwa ine ndinadziwa izo.
Well, and I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it.
Chabwino ndiye ine ndinati dona malo yamba ine sindikukhulupirira chilichonse cha izo ine sindine wachipembezo ndipo ine sindikufuna kumva zinaso za izo.
Walked away.
Ndinachokapo.
And so I cut her off pretty short. So I went on out.
Ndipo kotero ine ndinamudula iye mofupikisa ndithu. Kotero ine ndinapitirabe panja.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
Ndipo nthawi iliyonse aliyense ine ndimafika pamene pali wina wa iwo ndipo momwe izo zimakhalira.
Now, so why do them devils do that?
Ndipo ine ndinaganiza chifukwa chiyana adiyerekeze awo amachita izo.
Then the preacher saying, that's the devil, they had me believing it.
Ndiyalaliki nkumati amene ndiye mdielekezi iwo anandipangisa ine kukhulupirira izo.
And then that night up there when he referred to that, I asked him.
Ndiyeno usiku umenewo kuntunda uko pamene iye analozera kwa izo ine ndinamufunsa iye.
I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil possessed people?
Ine ndinati chabwino chifukwa chiyani onse obwebweta awo ndi zinthu monga izo ndi anthu awo ogwidwa ndi mdierekezi.
That always tell me about it in the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Amene nthawi zonse amandiuza ine za izo ndipo alalike amene abale wanga amandiuza ine kuti izo ndi mzimu woyipa.
Now listen to what he says, this one who's hanging over there in the picture.
Ine ndinamvetsera ku zimene iye ananena mmodzi uyu amene akupachikikapo muchithunzi.
He said, as it was then, so is it now.
Iye anati monga izo zinali pa nthawi iyo kotero izo zili tsopano.
And he began to refer to me.
Ndipo iye anayamba kulozera kwa ine.
That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place.
Kuti pamene utumiki wa Ambuye wathu Yesu Kristu unayamba kuchitika.
The ministers said he was Beelzebub the devil.
Atumiki anati anali Beelzebule mdielekezi.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Koma adielekezi anati anali mwana wa Mulungu mmodzi woyerayo wa Israeli.
Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Adielekezi ndipo yang'anani pa Paulo ndi Barnaba. Pamene iwo anali uko akulalikira.
The minister said, these men turn the world upside down. They're evil. They're the devil.
Atumika anali amunawa akulitembenuzira dziko cha dodolido. Iwo ndi oyipa. Iwali mdielekezi.
And a little old fortune teller out on the street.
Ndipo wambwebwe wang'ono uja panseu.
Recognize that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tell us the way of life.
Anazindikira kuti Paulo ndi Barnaba anali amuna a Mulungu. Anati iwo ndi amuna a Mulungu amene akutiuza ife njira ya moyo.
Is that right?
Kodi uko nkulondola?
Spiritualists and soothsayers, demon possessed people.
Amizimu ndi olosera, anthu odzazidwa ndi ziwanda.
But we get so soured down on theology.
Koma ife timafika pofunditsidwa mwapansi ndi za Mulungu.
So we don't know nothing about the spirit.
Mpaka ife sitidziwa kanthu za mzimu.
I hope you love me after this.
Ine ndikuyembekeza kuti inu mundikonda ine izi zikatha.
But that's what it is. I mean Pentecost too.
Koma ndicho zimene izo zili. Ine ndikuti andauza Pentekosite nayonso.
That's right.
Ndikokulondola.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit.
Kumangofula ndi kuvina pozungulira sizilandauza kuti iwe ukudziwa kalikonse za mzimu.
It's personal contact.
Ndikukudzana naye mwaweka.
Face to face.
Maso ndi maso.
That's what you need.
Ndijoji mene inu mukusowa.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Ndiwantu ndiwampingo mene Mulungu akukonzekela kudzutsa.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Ndikokulondola pamene iwo abwera pamodzi muchiyanjano ndi mphamvu muzimu.
And he referred to that.
Ndipo iye analozera kwa izo.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
Ndipo iye anandiuza ine momwe atumiki sana mvetsele iwo.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
Ndipo anandisimikizira ine kuti utumiki suna mvetse iwo.
And when he told me all about this and how that Jesus.
Ndipo pamene iye anandiuza ine zonse za izi ndi momwe kuti Yesu.
I said, but what about this? These things that happened to me.
Ine ndinati chabwino nanga bwanji izi zinthu izi zimene zimachitika kwa ine.
He said that'll multiply and get greater and greater.
Ndipo inu mukuona iye anati izo zidzachulukana ndi kukulira kulira.
And he referred to me, tell me how Jesus did it.
Ndipo iye analozera kwa ine kundiuza ine momwe Yesu anachitira izo.
How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things.
Momwe kuti iye anadzera ndipo iye anali odzazidwa ndi mphamvu imene inkakhoza kudziwiratu zinthu.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
Ndikumuuza mkazi pachisime kunena kuti iye sanali mchiritsi.
Claim to do those things just as the Father showed him.
Kunena kuti amachita zinthu izo zokha monga momwe Atate ankamuonetsera iye.
I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit.
Ine ndinati chabwino ungakhale mzimu wa mtundu wanji uwo iye anati iwo unali mzimu woyera.
Then something there happened inside of me.
Ndiye china chake pamenepo chinachitika mkati mwa ine.
That I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Kuti ine ndinazindikira kuti chinthu chimene chomwe ine ndimatembenuzirako msana wanga chinali chimene Mulungu anandibweretsera ine kuno.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
Ndipo ine ndinazindikira kuti zinali basi monga Afarisi mmasiku apitawo.
They had misinterpreted the scripture to me.
Iwo anali atatanthauzira molakwika lemba kwa ine.
So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Kotero kuchokera apo mpakana ine ndinatenga kutandauzira kwanga kwanga kwa iwo chimene mzimu woyera unanena.
I told him I'd go, he said I'll be with you.
Ine ndinamuza iye ine ndipita iye anati ine ndidzakhala ndiwe.
And the angel stepped into the light again.
Ndipo angeloyo analowanso mkuwala.
They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Izo zinayamba kubwera mozungulira ndi kuzungulira ndi kuzungulira ndi kuzungulira. Mapazi ake monga choncho analowa mkuwala ndipo anapita kunja kwa nyumbayo.
I went home a new person.
Ine ndinapita kunyumba munthu watsopano.
Walked over to the church and told the people about it.
Ndinaenda chonga kuchalichi ndipo ndinauza anthu za izo.
On Sunday night.
Linali la Mulungu usiku.
And on the Wednesday night they brought a woman there, one of Mayo's nurses dying with cancer.
Ndipo lachitatu usiku iwo anabweresa mkazi uko mmodzi wa anamwino amayo akufa ndi kansara.
Nothing but a shadow.
Asali kanthu koma mthunzi.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again.
Pamene ine ndinaenda pamenepo kuti ndikamugwire iye kunabwera masomphenya poyamba anaonetsa iye akuchita nsoza unamwino.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
Ndipo iye ali pamndandanda mu Louisville wokhala atafa kwa zaka.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Ali uko ku Jeffersonville sopano kuchita unamwino wakhala akuchita unamwino kwa zaka.
For I looked up there and I've seen that vision.
Pakuti ine ndinayangʼana pamwambapo ndipo ine ndinaona masombenya aja.
I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there.
Ine ndinatembenuka chozungulira wosadziwa konse chimene ndinali kuchita nditayimapo.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Ine ndinanjenjemera pamene iwo analibweretsa vuto ilo koyamba ndipo analika ilo pansi paja.
And the nurses and things standing around her, her laying there and her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Ndipo anamwino ndi zinthu atayima momuzungulira iye ndipo iye atagonapo ndipo ngope yake yonse italowa mkati ndi maso ake kutali mbuyo Margie Morgan.
You want to write to her, that's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Ngati inu mukufuna kumulembera iye ndiyo 411 Knoblock Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Right, Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
Kapena mulembere ku chipatala cha Clark County, Jeffersonville, Indiana. Mulole iya kupatseni inu umboni.
Now look down there.
Ndipo ine ndinayangana pansi apo.
And that first case there to see here come out. There come a vision.
Ndipo vuto loyamba ilo uko kumona apa akubwera apo panabwera masombenya.
I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy.
Ine ndinamuona mkazi uyu akuchita nsona mwino, akuyendayenda wabwino ndi wamphamvu ndi watanzi.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Ine ndinati pakuti atero ambuye, iwe ukala moyo ndipo sufai.
Her husband, a very high man in this world, saying,
mamuna wake, mamuna wapa mwamba kwa mbili, muzindu za dziko lino.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear, your wife will live.
Anayangana pa ine monga choncho, ine ndinati bwana, inu musati muope, mkazi wanu akala moyo.
Call me outside, said, call 2 or 3 doctors, said, you know them? I said, yes.
Yeah, anandita nila ine panja, anati, anaitana, adotola wili, kapena ataru, anati, inu mkwadziwa iwo, ine ndinati, inde.
Why, said, I played golf with him, he said, the cancer is wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
Bwanja, anati, ine ndasewela nao, iwo golf. Yanadi kansala yakutana mozungulira matumbo ake inu simungakoze ngakale kumutsuka iye ndi mangwala.
I said, I don't care what she's got.
Ine ndinati ine sindikusamala chimene iye ali nacho.
Something down in here, I've seen a vision.
China jake pansi nkati umu, ine ndinaona masombenya.
That man that told me said whatever I've seen to say it, and it would be so.
Ndipo munthu uyo amene anandiuza ine anati chilichonse chimene ine ndiona ndizinena icho ndipo icho chidzakhala momwemo.
And he told me and I believe it.
Ndipo iye wandiuza ine ndipo ine ndikukhulupirira izo.
Praise God. A few days and then she's doing her washing going around.
Lemekezani Mulungu, masiku pang'ono kuchokera apo iye anali akuchita zochepa zake akuyendayenda.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
Ya kulemera pafupi mapaundi zana ndi makumi asanu ndi limozi ndi mphambwa asanu tsopano muthanzi langwiro.
Then when I accepted, away it went.
Ndiye pamene ine ndinavomereza izo zinapita kutali.
Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Ndiye Robert Davete anandiita na ine. Ndipo apa izo zinapita mpaka kumusi kupiola Texas kudutsa mdziko.
And one night, on about 4 or 5 times out.
Ndipo usiku mmodzi, pafupi nthawi zinayi kapena zisanu.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Ine sindimakonza kumvetsa kulangula mmalilime ndi zina zotero.
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Ine ndinkakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera, ndimakhulupirira kuti wanthu akanakonza kumalangula mu malilime.
One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas.
Ndipo usiku umodzi pamene ine ndinali kuyenda kupita mu cathedral, San Antonio, Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Ndikuyenda kunja kumeneko, munthu wang'ono atakhala pamwamba apa, anayamba kulangula mu malilime ngati mfuti yaifupi kuombera.
A machine gun, rapidly.
Kapena mfuti ya makina, mowirikiza.
Way back there, a fellow raised up and said, thus saith the Lord.
Kutali kumbuyo uko, nyamara anauka ndipo anati, pakuti atero ambuye.
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Munthu amene akuyenda kupita kunsanja, akupita patsogolo ndi utumiki, umene unali wokonzedwa latu ndi Mulungu wamphamvu zonse.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
Ndipo monga Yohani Mbatiza anatumizidwa ngati wotsogolera woyamba wakudza kwa Yesu Kristu.
So he packs a message that'll cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Kotero iye wanyamula uthenga umene kuti udzapangise kudza kwa chiwiri kwa Ambuye Yesu Kristu.
I like to sunk in my shoes.
Ine ndinakhala ngati ndimire mu nsabato zanga.
I looked up, I said, do you know that man? He said, no, sir.
Ine ndinanga na mwamba, ine ndinali kwa dinu, mukumudziwa bambo ameneyo, yanati ayi bwana.
I said, do you know him? He said, no, sir.
Ine ndinali inu mukumudziwa iyeyu, yanati ayi bwana.
I said, do you know me? He said, no, sir.
Ine ndinali kwa di iwe ukundidziwa ine, yanati ayi bwana.
I said, what are you doing here? He said, I read it in the paper, and this is that's the first night of the meeting.
Ine ndinali iwe ukuchita chiyani kuno, yanati ine ndinawerenga izo mupepala, ndipo kawiri kawiri. Uwo unali usiku woyamba wa nsongano.
I looked over there and I said, how'd you come here?
Ine ninanga na chauko ndipo ine ninati iwe unabwela chotani kuno.
Said some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come.
Anati ena wa makolo wanga, ananduza ine kuti inu mudzakhala kuno, wochirisa wa uzimu ndipo ine ndabwela.
I said, don't you all know one another?
Ine ndinati kodi inu, nonse simukudziwana wina ndi mzake.
He said, no.
Ye anati ayi.
Oh my, there I've seen that the very power of the Holy Spirit.
Oh my, apa ine ndinaona kuti mphamvu yomweyo ya mzimu woyera.
For one time back there I thought it was wrong.
Imene nthawi imodzi kumbuyo uko ine ndinali nditaganiza kuti izo zinali zolakwika.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
Ndipo ine ndinadziwa kuti ine ngelo yemwe uyu wa Mulungu anali kuyanjana na wanthu amenewo amene anali nazo zinthu zimenezo.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Ngakhale iwo anali ataponyera mkati ndi zambiri zosakaniza ndi zambiri za Babiloni mkati mwake.
But in there was a genuine article.
Koma mkati umo munali chinthu chenicheni.
Jesus Christ. And I've seen that it was true.
Christu, ndipo ine ndinaona kuti izo zinali zoona.
Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth.
Oh, zaka zinadutsapo ndipo mumisongano yanga anthu amakoza kuona masombenya ndi zina zotero.
One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Nthawi imodzi wojambula zithunzi anachigwira icho muchithunzi pamene ine ndinali kuima uko kwina kwake mu Arkansas. Ine ndikukhulupirira iko kunali
the beating about like this, the auditorium about like this.
Mu msonkhano pafupi monga uwu molanguliramo monga muno.
Now standing trying to explain it.
Ndipo ine ndinali kuima kuyesera kufotokoza izo.
People knew they're sitting listening.
Anthu ankadziwa kuti iwo anakhala ndi kumvetsera.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
A Methodist, a Baptist, a Presbyterian ndi ena otero.
And then I had to look coming in the door. Here it come going.
Ndiyeno ine ndinapezeka ndi kuyang'ana kukubwela mukomo. Apa iko kunabwela kukupita.
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Ine ndinati ine sindiso kuti ndilangule apanso pakuti apa iko kukubwela tsopano.
And it moved up and people began screaming.
Ndipo iko kunasunda ndipo anthu anayamba kukuwa.
Come up where it was and settled down around just as it was settling down.
Kukubwela kumene ine ndinali ndipo kunakhazikika pansi pamene iko kunali kungokhazikika pansi.
A minister ran up and said, say, I see that.
Mtumika anatamanga anati ndikuti ine ndakuona iko.
And it struck him as blind as he could be staggered back.
Ndipo iko kunamukanda iye khungu monga iye akanakhoza kukhalira anazandima mbuyo.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Inu mukhoza kuyangana pa chithunzi chake pomwepo apo mubuku ndipo muone izi.
And he staggered back with his head down like that. You can see his picture and there it settled down.
Pamene iye anazandimira mbuyo, mutu wake uli pansi monga choncho, inu mukhoza kuona chithunzi chake, ndipo apo iko kunakhazikika pansi.
Just a newspaper photographer caught it that time.
Ojambula zithunzi ama newspaper lawoka, ndi amene anakugwira iko nthawi imeneyo.
But the Lord wasn't ready.
Koma ambuye sana liwokonzeka.
And one night at Houston, Texas.
Ndipo usiku ina, ku Houston, Texas.
When thousands times thousands of people was having 8,000 over at the what's it called, or at the music hall.
Pamene zikwi kuparikiza zikwi za wanthu ife tinali nawo 500 kupitira zikwi zisanu ndi zitatu umene inu mmakutcha iko ako kuholo ya nyimbo.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Kubwelela ku Sam Houston Coliseum ya ikulu.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said,
Ndipo kumeneko mukutsutsana kuja usiku uja pamene mlaliki wa Baptist anati,
I wasn't nothing but a low down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
Ine sindinali kandu koma wozama muchinyengo ndiona mizira, wona mizira wachipembedzo.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Ndipo ndiyenera kutamingisidwa munzinda ndipo iye ayinokhala mmodzi woti azichita izo.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand.
Mbale Bosworth ananena, Mbale Branham, kodi inu mungalole china chake monga icho kuti chichitike, tsutsanani naye.
I said, no, sir.
Ine ndinati, hayi bwana.
I do not believe in fussing.
Ine sindikulupirira mukukangana.
The gospel is not made to fuss, it's made to live.
Utenga suna pangidwire kukangana, iwona pangidwira kukhala moyo.
I said, no matter how you convince him, he goes just the same way.
Ndipo ine ndinati zilibe kanthu kaya inu munga mupangitsire iye kumvetsa iye adzapita basi mwanjira yomweyo.
I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Ine ndinati iye sizimupangira iye kusiyana kuli konse ngati Mulungu sangakhoze kulangula kwa mtima wake ine ndingakhoze bwanji.
Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Tsiku lotsatira izo zinatuluka anati izo zikusonyeza chomwe apangidwa nacho mu Houston Chronicle.
That shows what they're made out of. They're afraid to take up for what they're preaching.
Ikuti zikusonyeza zomwe iwo apangidwa nazo. Iwo akuopa kuzitenga zimenezo. Iwo akulalikira.
Old Brother Bosworth come up to me being way in his 70s then. Lovely old brother.
Mbale Bosworth wachikulire anabwera kwa ine pokhala ali mu makumi asanu ndi awiri zake pa nthawiyo mbale wachikulire wokondeka.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
Anayika mkono wake mondikumbatira ine anati Mbale Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Iye anati inu mukutandauza kuti inu simukatenga izo. Ine ndinati ayi Mbale Bosworth, ayi bwana.
I'm not going to take it up, but I said, don't do no good.
Ine sinikatenga izo, ine ndinati, izo sizichita ubwino uliwonse.
I said, this causes fussing when we leave the platform.
Ine ndinati, zimango yambisa kukangana, pamene fetichoka pansanja.
I said, I'm holding a meeting now, and I don't want to get things all tore up like that.
Ine ndinati, ine ndikuchitisa nsongano tsopano. Ndipo ine sindikufuna kuti ndichitise zinthu zonse kungambidwa monga choncho.
I said, just let him go ahead.
Ine ndinati ingomulolani iye azipitirira.
I said, that's all, he's just rattling.
Ine ndinati ndizo zonse iye akungolongolola.
I said, we've had him before and it doesn't do any good to talk to him.
Ine ndinati ife tinakhalapo nazo izo kale ndipo izo sizichita ubwino uliwonse kulangula kwa iwo.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth.
Ine ndinati iwo adzapita kumene akudzikweza okha. Ine ndinati ngati iwo analandirapo kamodzi chidziwitso cha choonadi.
And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come.
Ndiyeno iwo sakuwalandira iwo. Bible linati iwo awoloka nzere wolekanitsa ndipo iwo sadzakhulukiridwa konse mu dziko ili kapena dziko likudza.
They call it the devil and they can't help it.
Iwo akutcha iwo mdielekezi ndipo iwo sangachitire mwina.
They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Iwo ali odzazidwa ndi mzimu wachipembezo umene uli mdielekezi.
How many knows that's true?
Ndi angati akudziwa kuti ndizozoona.
That a devil spirit is religious, yes sir.
Kuti mzimu wa mdielekezi uli wachipembezo inde bwana.
Just as fundamental as they can be.
Kungokhala achikhazikitso manga iwo angakhoze kukhalira.
And so then that didn't go very good. And I said fundamental, but that's true.
Ndipo kotero, ndiye izo, sizinapite mwabwino kwambiri pamene ine ndinati achikhazikiso, koma ndizo zoona.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Okhala nawo maonekedwe au Mulungu ndipo kumakana mphamvu yake.
That's right, signs and wonders what vindicates God always.
Ndiko kulondola, zizindikiro ndizo dabwitsa, ndizo zimene zimatsimikizira Mulungu nthawi zonse.
He said it would be in the last days the same thing.
Ndipo iye anati izo zikanadzakhala mu masiku otsiriza chinthu chomwecho.
Notice, old Brother Bosworth, he was going to come with me and he's kind of tired, he's come back from Japan.
Ndipo zindikirani, mbale bozo wachikulire ine ye anali wota abwere ndine ndipo ye alingati wotopa ye wabwera kuchokera ku Japan.
Go be here, he's going on to be at Lubbock with me.
Ye anali wota akhale pano ye akakhala ku Lubbock ndine.
So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
Ndipo kotero iye anali ndi malungo pang'ono koyipa, kotero iye sakanakhoza kubwera pa umodzi uwu, iye ndi mkazi wake.
And so he all thought he looked like Caleb.
Ndipo kotero iye onse anaganiza kuti iye ankaoneka ngati Caleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it.
Iye anayimapo, iye anati chabwino mbale Branham. Mayang'anidwe omwe amaule mwaja nimukudziwa iye anati mundilole ine ndikachite izo.
And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing.
Ndipo anati ngati inu simukufuna kutero ine ndinati oh, mbale Bosworth, ine sindikufuna kuti inu muchite izo inu mukupita muzikakangana.
He said, there won't be one word of fussing.
Iye anati apo sipakakhala liuli mmodzi la kukangana.
Now, just before close, listen to this.
So no basi ine ndisanatseke mvelani kwa izi.
He went out there and said, if you won't fuss, all right.
Iye anapita kumeneko ine ndinati ngati inu simukakangana chabwino.
But I promise not to fuss.
Anati ine ndikulonjeza kuti sitikakangana.
Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Pafupi anthu 30,000 anasongana molanguliramo umo usikuwo.
Brother Wood sitting over here was present at the time.
Mbale Wood amene wakhalapa analipo pa nthawiyo.
And is studying that auditorium.
Ndipo anali atakhala molanguliramo.
And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no.
Ndipo ine, nyamata wanga anati kapena, mkazi wanga anati, iwe supita kunsongano meneo, ine ndinati ai.
I wouldn't go down there hearing fussing, no sir. I wouldn't go down there listen to that.
Ine sindikanapita uko ndi kukawa mfa iwo akukangana, ai bwana. Ine sindikanapita kumusi uko ndi kukamvera kwa izo.
When nighttime comes, something said, go on down there. I got a taxi cab. My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that, and sat down.
Mbale wanga ndi mkazi ndi wana anga ife ndinapita kumusi ndipo ine ndinali nditapita kutali mwamba mukonde la mwamba la sate patali mwamba monga choncho ndipo ndinakhala pansi.
Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Mbale Bosworth wachikulire anaenda kunka kumeneko ngati basi mtumwi wachikulire inu mukudziwa.
He copied off he had 600 different promises of the Bible copied off there.
Iye anali atalemba zina, iye anali nawo malonjezo osiyana 500 a mu Bible atawalemba pamenepo.
Now, Dr. Best.
Iye anali tsopano Dr. Best.
If you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
Ngati inu mungabwere kuno ndi kudzatenga limodzi la malonjezo awa ndi kuzitsutsa izo mwa Bible.
Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Lina lilonse la malonjezo awa ali mu Bible okamba za Yesu Kristu kuchiritsa odwala mu tsiku ili.
If you can take one of these promises and by the Bible contradict it with the Bible.
Ngati inu mungakhoza kutenga limodzi la malonjezo awa ndipo mwa Bible kulitsutsa ilo ndi Bible.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
Ine ndikhala pansi kugwedeza dzanja lanu kunena inu mukulondola.
He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the light so he could rub off on Brother Bosworth, see?
Yeah, nani, ine ndika samalila izo, pamene ine ndika fika pa mwamba apo. Iye ankafuna kotsiriza kotero iye akoza kufuta zambale Bosworth mwaona.
So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one.
Kotero mbale Bosworth anati, chabwino mbale Best, ine ndikufunsa ninu limodzi.
And if you'll answer me yes or no.
Ngati inu mundiyankha ine inde kapena ai.
Said, will you settle the debate right now?
Anati ife tingoyimitsa kutsutsana kupakali pano.
And he said, I'll take care of that.
Ndipo iye anati, ine ndisamalira zimenezo.
He asked the moderator if he could ask him, said, yes.
Iye anafunsa osamalira ngati iye akanakhoza kumufunsa iye, anati inde.
He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Yeah, not him, but best. Kodi maina achiwombo la Yehova ankanena za Yesu inde kapena ai.
That settled it.
Iro linatetsa izo.
That's all.
Izo zinali zonse.
I tell you, I just felt something's going all through me. I never thought of that myself.
Ine ndikuza ninu, ine ndinango mvelela china chake chikungodutsa kupyola monse mwaine. Ine sindinali nditaganizapo konse za izo ine mwini onan.
See now, oh my, he can't answer.
Ndipo ine ndinaganiza, oh my, iye sangakhoze kuyankha.
That's he said, well, Dr. Beth, I'm alarmed.
Iro likumangiriza izo, iye anati chabwino Dr. Best ine ndaopsezedwa.
He said, I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
Yeah, anati, ine ndi samalira zimenezo, anati, ine nda obsesedwa kuti inu, simungakhoza kuyankha funso langa lofoke tsetsa.
He just as cool as a cucumber, he knew where he was standing.
Yeah, anali chabe zinga tinkhaka, ndipo iye ankadziwa pamene iye anali kuima.
So then, he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
Kwenelo ndiye iye anango kalapa ansi hapo ndilemba limenelo. Anati tenga ni maminiti makumi atatu anu inendianga pambuyo pake.
And old brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Ndipo mbale Bosworth wachikulire anakhala hapo ndipo anatenga lemba ilo ndipo anamumanga munthuyo mumalo otero mpaka nkhope yake inali yofira kwambiri inu mukanakhoza kukhwachitsa machesi pa iyo pafupifupi.
He raised up there angry, threw the papers across the floor.
Iye anauka kuchokera pamenepo wokwiya ndipo anaponyera mapepala pansi ponse.
Got up there and preached a good Camelite sermon.
Anauka pamenepo ndipo analalikira ulaliki wabwino wa chikampubelo.
I was a Baptist, I know what they believe.
Ine ndinali wa Baptist, ine ndikudziwa chimene iwo amakhulupirira.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing.
Yes, anali. Iye anali kulalikira pa chiukitsiro, pamene chivundi ichi chidzavala chisavundi, ndiye ife tidzakhala nawo machiriso a uzimu.
Oh my. What do we need divine healing if we're immortal?
Oh my! If it was so elanji majiriso uzimu tirikale chisavundi.
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Pamene chivundi ichi chidzavala chisavundi chukitsiro chakufa.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Iye anakayikira ngakhale chozizwisa chimene Yesu anachichita pa Lazaro.
That he died again, that was just a temporary thing.
Anati iye anafa kachiwiri ndipo kuti icho chinali basi chinthu chakanthawi.
And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
Maona, ndipo pamene iye anatsiriza monga choncho, iye anati, mbeseni mchirisi wa uzimu ameneyo, ndipo ndiloleni ine ndimuone iye akuchita.
They had a little puddle then, Brother Bosworth said,
you anali nao matope pangono, ndiye, mbale Bosworth anati,
I'm surprised at you, Brother Bosworth. Not answer one question that I asked him.
Ine ndikukudabwani inu, mbale best. Posayanga funso limozi limene ine ndina kufunsani inu.
And so he got real frantic then.
Ndipokotero iye anayipidwa kweni kweni ndiye.
He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Iye anati, mbeleseni mchirisi wa zauzimuyo ndipo mundilole ine ndimone iye akuchita.
Said, Brother Best, do you believe in people being saved?
Anati, mbale Best, kodi inu mukukhulupira kuti wanthu akupulumutsidwa?
He said, sure.
Iye anati, zedi.
Said, would you want to be called a divine savior?
Iye anati, kodi inu mungafune kutchedwa mpulumusi wa uzimu?
But certainly not.
Anati, ndizudi ai.
That wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul.
Ngakhalenso, izo sizingakhoze kupangani inu mpulumusi wa uzimu chifukwa chakuti inu mukulalikira chipulumuso cha moyo.
He said, well, certainly not.
Iye anati, chabwino, ndizudi ai.
Said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
Anati ngakhalenso kuti sizikumupanga mbale Branham mchiriso wa uzimu pakulalikira machiriso a uzimu kwa thupi.
He's not a divine healer, he points people to Jesus Christ.
Yes, ali mchiriso wa uzimu, iye amango walozera anthu kwa Yesu Kristu.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year for a day and I'll tell you where I believe it or not.
Ndipo iye anati, mbeletseni iye patsogolo, ndiloleni ine ndimone iye akuchita, mundilole ine ndiyangane pa wanthu chaka kuchokera lero, ndipo ine ndidzakuzani inu, ngati ine nditi ndidzawakhulupirira iwo kapena ayi.
Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
mbale bozo wazanati mbale besti izozi kumveka ngati mlandu wina wapa kavre tsika pantanda ndipo ife tikukhulupirira iwe.
And so, oh man, he really blew up.
Maona ndipo kotero, oh ndiye iye anafufuma kweni kweni.
He said, let me see him perform, let me see him perform.
Yanati mundilola ine ndimone iye akuchita, mundilola ine ndimone iye akuchita.
The moderators made him sit down.
Oyangani anamupangisa iye kukhala pansi.
He walked over here and his, a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
Iye anapita uko ndipo apo panali mlaliki wa Pentecost pamenepo iye anangomukanga iye njira yonse kudusa pansanja.
And so they stopped him then.
Ndipo kotero iwo anamuimitsa iye ndiye.
So Brother Bosworth said, here, here. No, no.
Kotero mbale Bosworth anati apa apa. Ai ai.
So the moderator made him sit down.
Kotero yanganira anamukazika iye pansi.
Raymond Ritchie raised up said it.
Raymond Ritchie anauka anati.
Is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers?
Kodi iji ndijikalirwe cha a Southern Baptist Convention, anati inu alalika Baptist.
Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own?
Kodi Southern Baptist Convention, inamutumisa mundu uyu kuno, kapena iye anabwela mweye yeka.
They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one.
Yo sakana kozo muyanga, iye anati, ine ndikukufunsani inu. Iye ankawa dziwa iwo aliense.
They said he come on his own.
Iwa anati iye anabwera mweye yeka.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Chifukwa ine ndikudziwa a Baptist amakhulupirira mu machiritso a uzimu na onso.
So then he said he come on his own.
Kotero ndiye iye anati iye anabwera mweye yeka.
So then here's what happened then.
Kotero ndiye izi ndi zimene zinachitika ndiye.
And Brother Bosworth said, I know Brother Bram's in the meeting, if he wants to come and dismiss the audience, very well.
Ndiye mbale Bosworth anati ine ndikudziwa kuti mbale Branham ali mu msonkhano ngati iye akufuna kubwera ndikudzawabalalitsa omverawa zabwino kwambiri.
So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Kotero Howard anati inu mungokhala chete. Ine ndinati ine ndakhala chete.
And just then something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord.
Ndipo basi pomwepo china chake chinadza pozungulira chinayamba kuzungulira pamenepo ndipo ine ndinadziwa kuti uyu anali ngelo wa Ambuye.
Rise up.
Anali nyamukapo.
About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Pafupi anthu mazana asanu anayika manja awo pamodzi monga chonchi anapanga kanjira kubwera mpaka kunsanja.
I said, friend, I'm not no divine healer, I'm your brother.
Ine ndinati anzanga, ine sindine mchirisi wa uzimu, ine ndine mbale wanu.
I said, Brother Best, with no, or Brother Best, I said, with no disregards to you, my brother, not at all.
Ine ndinati mbale Best, mopanda, kapena mbale Best, ine ndinati mopanda kukunyozani inu mbale wanga, aikose.
You have a right to your conviction, so do I.
Inu mulina ufulu wa kukudzidwa kwanu, kotelonso ine ndiri.
I said, of course, you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth.
Neither could
you bet anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Ngakhaleso kuti inu mungatero ndi aliyense amene wawerenga bwino mu Bible amene akudziwa zinthu zimenezo.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Beth.
Ndipo ine ndinati ndipo ponena zakuchiritsa wanthu ine sindingakoze kuwachiritsa iwo mbale Best.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Koma ine ndili pano usiku uliwonse ngati inu mukufuna kuwaona Ambuye akuchita zozizwisa mudzabwere iko.
He does it every night. And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there.
Ndipo iye anati, ine ndikufuna ndikuone iwe uchiritsa wina wake, ndikundilola ine kuyangana pa iwo. Iwe ukhoza kuwapepetula iwo ndi kupepetula kwako, koma anati, ine ndikufuna kuziona izo mu chaka kuchokera pamenepo.
Well, you'd have a right to check them, Brother Best.
Ine ndinati, chabwino, inu mukanadzakhala nawo ufulu wowafufuza iwo mbale Best.
He said, nothing but you bunch of numb skull holy rollers believe in such stuff as that.
Yanati sikandu koma inu mulu waoyela odzikubuduza chigaza cha dzanzi amene amakhulupirira mu zinthu ngati izo.
Baptists don't believe in no such nonsense.
A Baptist amakhulupirira mu zinthu za mkutu zoterozo.
Brother Bosworth said, just a moment.
Mbale Bosworth anati mphindi chabe.
But how many people out there in these 2 weeks meeting here?
Anari ndiandu angari kunja uko munsongano wa masabata awiri awa pano.
They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston.
Amena kuima kwa bwino ndi mipingo ya Baptist ya bwino muno mu Houston.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Bram's been here and over 300 stood up.
Amena anga kuweza kutsimikiza kuti inu mwachiritsidwa ndi Mulungu ambamu zonse pamene mbale Branham anali kuno ndipo anthu oposa mazana atatu anayimirira.
So what about that?
Anali nanga bwanji zimenezi.
He said they're not Baptists.
Yeah, anali iwo si a Baptist.
Said anybody can testify anything, that still doesn't make it right.
Anali aliyense akuweza kuchita umboni chilichonse komabe izo sizikupangitsabe izo kukhala zolondola.
Said God's word says it's right, you can't withstand that.
Anari mawu a Mulungu amati ndizo zolondola ndipo inu simungatsutsane nazo izo.
And the people says it's right and you can't back that down, so what are you going to do about it?
Ndipo anthu akuti ndizolondola ndipo inu simukutsutsa motsimikizira izo. Kotero nanga inu mutali nawo iwo.
Be like that. I said, Brother Beth, I only tell what's true.
Maona monga choncho ine ndinati mbale best ine ndimangonena zomwe zili choonadi.
And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth.
Ndipo ngati ine ndili woona Mulungu ali wokakamizidwa kuyimina kumbuyo choonadi.
I said if he won't back up the truth, then he isn't God.
Ine ndinati ngati iye sali, ngati iye sangayimine kumbuyo choonadi, ndiye iye sali Mulungu.
I said, I do not heal people.
Ndipo ine ndinati, ine sindimachiritsa wanthu.
I was born with a gift to see things, see it happen.
Ine ndinabadwa ndi mphaso kuti ndiziona nayo zinthu, kuziona izo zikuchitika.
I said, I know I'm misunderstood.
Ine ndinati, ine ndikudziwa kuti ine sindimamvetsedwa.
But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Koma ine sindingakoze kuchita chinanso koposa kukwanilisa chokhuza cha mtima wanga.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead.
Ine ndinati ine ndikukhulupirira kuti Yesu Kristu anauka kwa akufa.
And the spirit that comes and shows visions and so forth.
Ndipo ngati mzimu umene umadza nusonyeza masombenya ndi zina zotero.
If that's question, drop around and find out.
Ngati iwo ndi omwe mukutsutsa, bwerani pano ndikudzaona.
I said, that's all.
Ine ndinati ndizo zonse.
But I said, but for myself, I can do nothing of my own self.
Koma ine ndinati, koma kwa ine mwini, ine sindingakhoze kuchita kanthu mwa ine ndekha.
And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth.
Ndipo ine ndinati ngati ine ndikunena choonadi, Mulungu ali wokakamizidwira kwa ine kuchitira umboni kuti icho chili choonadi.
And about that time something went.
Ndipo pafupi nthawi yomweyo china chake chinapita.
Here he comes, coming right down.
Uyo akudzapa kubwera pansi pomwe.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas.
Ndipo bungwe la ojambula la ku America la Douglas Studios mu Houston, Texas.
Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures. Shot the picture.
Amene anali ndi chikamera chachikulu pamenepo, iwo amaletsedwa kujambula zithunzi, anajambula chithunzi.
When they were there to take pictures of Mr. Best.
Pamene iwo anali apo akujambula zithunzi za mbambo Best.
And he said, before I went down there.
Ndipo iwo anali ine ndisanapita apo.
He said, wait a minute, I've got 6 glosses coming here.
He
said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like
that. And
Then he drew his fist and put it up. Said, now take my picture. And they took it like that. Then he had done like that to pose for his picture.
Ndiye iye anapiringa chibakira chake nachikweza icho mwamba anati tsopano jambula chithunzi changa ndipo iwo anajambula icho monga choncho ndiye iye anachita monga choncho kuti ajambule chithunzi chake.
He said, you'll see this in my magazine like that.
Iye anati inu mudzaziona izi mu magazine yanga monga choncho.
Brother Bosworth stood there and never said a thing.
Mbale Bosworth anaima pamenepo ndipo sananene konse kanthu.
Then they just took the picture of this.
Ndiye iwo anango jambula chithunzi ichi.
On the road home that night, Catholic boy took it.
Tukupita kunyumba usiku meneo, nyamata wa chikatolika, anajambula izo.
He said to this other boy, he said, what do you think about that? He said, I know I criticized him. They put it in the asset. Here's his picture. You can ask him if you want to.
Yo anagazi nyika hizo mchidulo ijindiyo jitunzi jake inumukoza kumufunsa iye ngati mukufuna kutero.
They went home. He sat there and smoked a cigarette.
Yuana bida kwao yana klapo telopo agusuta fodia.
When he pulled out one of Brother Bosworth, it was negative.
Analo anagadutsa mochimozi chambale Bosworth.
Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank.
Anatenga ziwiri zitatu zinayi sanu ndichi mmozi ndipo chilichonse cha izo sipanaoneke kanthu.
God would not permit.
Mulungu sakanalola.
The picture of his sainted old man standing there.
Kuti jambulidwe chitunzi cha woyera wake wachikulire uja ataima pamenepo.
Well, that hypocrite with his nose, hand fist shaking under his nose like that, he wouldn't permit it.
Ndimu ndu honyenga uja ndimu no yake kapena zanja. Chibakela au chikwedezela pansi pambu no yake moga choncho. Iye saka naloleza izo.
They pulled out the next one and here it was.
Yuana tulusa jotsatila jake ndipo hapa ijo jinali.
The man had a heart attack. They sent that night.
Mamunayo analina ko kufoka kwa ntima. Yuana ati usiku meneo.
And they sent this negative to Washington D.C.
Ndipo iwana tumiza negative imeneyo ku Washington DC.
It was copyrighted and sent back.
Ijo jinaka jamulidwa kachiwiri ndipo anachitumiza mbuyo.
And George J. Lacey.
Ndipo George J. Lacey.
The head of the FBI and fingerprinting document and so forth.
Mkulu wa FBI mukudinda kwa zala ndi mapepala ndi zina zotero.
One of the greatest readers in the whole world.
Mmozi waopambana kwambiri amene alipo pa dziko lonse
was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
Anabweletsedwa uko ndipo zinamutengela masiku awiri kuti ayese kamerayo kuwala china chilichonse.
When we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too.
Ndipo pamene ife tinabwera madzulo ameneyo iye anati Abusa Branham ine ndakhala wokutsutsani wanu inenso.
He said, I said it was psychologist.
Iye anati ndipo ine ndinkati iko kunali kuwerenga maganizo.
Somebody said they seen them lights and things like that.
Wina anati iwo anali ataonapo zowala izo ndi zinthu monga choncho.
He said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever.
Ndipo anati inu mukudziwa wonyenga wachikulire uja ankanena izo iye amatandauza wosakhulupirira.
Them pictures around a halo around Christ, around the saints.
Zithunzi izo zozungulira kuwala kuja kozungulira Kristu kozungulira woyera.
He said that was just simply psychology.
Iye anati zija zinali chabe zongoganizitsidwa.
But said Reverend Branham.
Koma anati Abusa Branham.
The mechanical eye of this camera won't take psychology.
Diso lopangidwa la kamera iyi silingatenge zongoganizitsidwa.
The light struck the lens. Or struck the negative.
Kuwala kunakudza di maso ake kapena kunakudza negative.
There it was.
Ndipo apo iko kunali.
And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth?
Ndipo iye anati ine ndinazibwezera izo kwa iwo. Iye anati, oh, bambo, kodi inu mukudziwa mtengo wake uli?
And I said, not to me, brother. Not to me.
Ndipo ine ndinati osati kwa ine mbale osati kwa ine.
And so he said, of course it'll never come into effect while you're living.
Ndipo chotere iye anati ndituti izo sizidzafika pochitika inu mukanali moyo.
But someday if civilization moves on and Christianity remains.
Koma tsiku lina ngati chitukuko chizisunthabe ndipo chikristu chikakhalapobe.
There'll be something happen about this.
Padzakhala china chimene chiti chidzachitike za ichi.
So friends tonight.
Kodelo anzanga usiku uno.
If this is our last meeting on this earth.
Ngati uli msongano watu otsiriza pa dziko lapansi lino.
You and I have sat in the presence of Almighty God.
Inu ndi ine takhala mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse.
My testimony is true.
Umboni wanga uliwona.
Many, many things that take volumes of books to write it.
Zinthu zambiri mbiri izo zikhoza kudzaza mipukuti ya mabuku kuti izo zilembedwe.
But I want you to know.
Koma ine ndikufuna inu kuti mudziwe.
How many in here, that's actually without the picture, seen the light itself standing around where I've been preaching, raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it?
Ndiyangari muno, amene makamaka popanda chithunzi, amene anakuona kuwala iko pakokha, kutayima chozungulira pamene ine ndakhala ndikulalikira, kwezani manjano ponse, ponse mnyumbaya, aliyense amene anakuona po iko.
See, about 8 or 10 hands are sitting here.
Onani, pafupi fupi manja asanu ndi atatu, kapena kumi amene akhala muno.
You say, could they see it, me not see it? Yes, sir.
Inu mukuti, akanakhoza kodi iwo, akanakhoza kukuona iko, ndipo ine osakuona iko, yinde bwana.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them.
Ija. Nyenyezi ija imene amuna anzelo anali kuitsatira inadutsa poyanganira paliponse pa nyenyezi ndipo panalibe wina naona izo koma iwo.
They were the only one who saw it.
Iwo anali okhawa amene anaziona izo.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Eliya anali atayimapo akuyangana pa magaleta onsawo ali pa moto ndi china chilichonse.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
Ndipo Gehazi anayangana pozungulira. Iye sankaona iwo paliponse.
God said, open his eyes that he can see, and then he seen him.
Mulungu anati tsegulani maso ake kuti iye akhoze kuona. Ndiyeno iye anawaona iwo.
See? But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it.
Maona, koma iye anali nyamata wabwino atayima pamenepo akuyangana uku ndi uku. Koma iye samakhoza kuziona izi.
Sure. It's given for some to see and some not to.
Zedi, kunapatsidwa kwa ena kuti azione, ndi kwa ena kuti asate kutero.
That's true.
Ndipo izo nzona.
But now, you that has never seen it.
Koma tsopano, ino amene simuna kuone po iko.
Has never seen it.
Simuna kuone po iko.
And you that did see it with your natural eye.
Ndipo ino amene muna kuona po iko, ndi disola anu la chibadwa.
And has never seen the picture. Yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that see it with your natural eye.
Komabe iwo amene aona chithunzi ali nacho chitsimikizo chachikulu kuposa inu amene muna kuona iko ndi diso lanu la chibadwa.
Because you with your natural eye could have been mistaken.
Chifukwa inu ndi diso lanu la chibadwa mukanakhoza kuponyetsa.
It could have been an optical illusion, is that right?
Iko kukanakhoza kukhala kuphidiguka kwa diso, kulondola uko.
But that's not an optical illusion.
Koma icho sichili kuphidiguka kwa diso.
That's the truth, where scientific research proves that it's the truth.
Ndicho choonadi, pamene kufufuza kwa science, kukutsimikizia kuti ndicho choonadi.
So the Lord Jesus has did this.
Kotero ambuye Yesu achichita ichi.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
Kodi inu mukuganiza kuti icho ndi chiyani ndiye inu mukuti mbale Branham?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Ine ndikukhulupirira kuti ichi chili lawi la moto lomwelo limene linawatsogolera wana Israeli kuchokera ku Igupto kupita ku Palestina.
I believe it's the same angel of light.
Ine ndikukhulupirira kuti ichi ndi ngelo wakuwala yemwe uja.
They come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Amene anadza mundende nabwera kwa Petro woyera namukudza iye.
And went forward and opened the door and put him out into the light.
Napita patsogolo nakatsegula komo ndikumutulutsira iye mukuwala.
And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today and forever.
Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndicho Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday.
Amen. Yali Yesu yemweyo lero amene yanali dzulo.
He will be forever the same Jesus.
Yaza kala kwanda izonse Yesu yemweyo.
While I'm talking about that same light.
Ndipo ine ndili chilangulire za icho kuwala komweko.
It's on that picture.
Kumene kuli pa chithunzi.
Is on standing not 2 feet from where I'm standing right now.
Kuli pa kwa ima osati mapaza wili kuchokela pamene ine ndayima pakali pano.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Ndiko kulondola. Ine sindikakhoza kukuona iko ndi maso anga koma ine ndikudziwa kuti iko kukuima pano.
I know it's settling within inside of me right now.
Ine ndi kudziwa kuti iko kukukhazikika mkati mwa ine pakali pano.
Oh, if you can only know the difference.
Oh, ngati inu mukanangodziwa kusiyana kwake kokha.
When the power of Almighty God catches and how things look different.
Pamene mphamvu ya Mulungu wambavu zonse igwira, ndimo mwe zinthu zimaonekera zosindika.
That's a challenge. Anybody.
Ndicho chitsutso. Kwa aliyense.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Ine sindimati ndipempherere anthu odwalawo. Ine ndimati ndipange kudzipereka.
But the vision's hanging over the people.
Koma masombenya akupachikika pa wanthu.
God knows it.
Mulungu akudziwa izo.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hands.
Ine sinidana nzere wapemphero. Ine ndingo kulolani inu kuti mukhale pamenepo. Ndi angati ainu anthu amene mulibe kadi la pemphero. Tiye tione dzanja lanu.
Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Wina waka amene alibe kadi la pemphero. Alibe kadi la pemphero.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right?
Dona wachikuda wakhala apa. Ine ndinaona inu munali mutakwezera manjanu mwamba. Kulondola uko.
Just stand up so I can single you out just a minute.
Inu ingo imani kotero ine ndikoze kukuonani inu minute yoka.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Ine sinikudziwa chimene mzimu woyera kuti unene.
But you're looking at me awfully honest.
Koma inu mukuyangana pa ine muona mtima kwambiri.
You have no prayer card?
Inu mulibe kadi la pembero.
If Almighty God would reveal to me what your trouble, I'm just doing this for a start, just to get started. You believe me to be, you know, there's nothing. There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Palibe kanthu kamodzi kabwino ka ine ngati inu muli mkazi wokwatiwa ine sindili konse woposa mwamuna wanu.
I'm just a man.
Ine ndine munthu chabe.
But Jesus Christ is the Son of God.
Koma Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu.
And he sent his spirit to vindicate these things.
Ndipo iye anatumiza mzimu wake kudzatsimikizira zinthu izi.
If God will tell me what's wrong with you and you know there's no way me to have contact with you at all.
Ngati Mulungu ati andiwuzeni chimene chicho lakuika ndinu, ndipo inu mudziwa palibe njira kwa ine yomwe ndingakukhudzireni inu konse.
Will you believe with all your heart?
Kodi inu mukanakhulupirira ndi mtima wanu wonse?
God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Mulungu akudalitseni inu, ndiye kuthamanga kwa magazi kwanu kwakusiyani inu.
That's what you had, was that right?
Ndicho chimene inu munali nacho, kodi sikunali kulondola uko?
And sit down. You just believe that one time.
Inu Mungu kulupirira izo nthawi imodzi.
I challenge anybody to believe it.
Ine ndikutsutsa aliyense kuti akhulupirire izo.
Look here, let me tell you something.
Yang'anani kuno ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake.
Martha coming to the Lord Jesus.
Marita kubwera kwa Ambuye Yesu.
That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do.
Mbaso ijazika na kwila konse nchitu. Atadanari atamuone tsela kale Yesu mwye amaraka chite.
It never operated, but she said, Lord.
Iyo sika na za kwila nchitu kuma yanari ambuye.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Ine, ngari inu mugana kalapano mbali wanga sibwenza atafa.
Said, but I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Anati koma ine ndikudziwa kuti ngakhale tsopano chilichonse chimene inu muti mumufunse Mulungu, Mulungu apereka icho kwa inu.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye anali atafa, komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi iwe ukukhulupirira izi?
That's what she said.
Mvetselani kwa zomwe yana nena.
She said, yea, Lord.
Yana di inde ambuye.
I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world.
Ine ndi kukupira kuti chili chonse chimene inu mwanena chili chonadi. Ine ndi kukupira kuti ndinu mwana wa Mulungu amene amati adze mdziko.
That's her approach, humbly.
Ndiwo mafikidwe yake, modzichepetsa.
You feel different, don't you, lady?
Inumukumverera mosiana sijonjo dona.
That's right.
Eya ndiko kulondola.
Little lady sitting right there next to you too.
Dona wanguna amene wakhala pomwe apa apo pafupi ndinu na Yesu.
Suffer with arthritis and female trouble.
Akuvutika ndi nyamakazi ndi vuto la uzimai.
Isn't that right, lady?
Kodi uko sindiko kulondola dona?
Stand up just a minute, the little lady with a red dress on.
Imirirani kwa minute chabe dona wanguna amene wavala dress yofila.
You're so close, is a vision come to you.
Iweyo unayandikira kwambiri masombenya abwela pa iwe.
Arthritis, female trouble, is that right?
Nyamakazi, vuto la uzimai, ndikulondola uko.
And here's something in your life, you got a good straight look to you.
Ndipo apa palichina chake moyo wako. Iwe ulinako kayanganidwe kabwino kolunjika pa iwe.
You got a lot of worry on your life.
Iwe ulinako kudandaula kochuluka pa moyo wako.
A lot of trouble.
Vuto lo chuluka.
That trouble's about your loved one.
Ndipo vuto ilo ndilao kondedwa wako.
It's your husband.
Ndi mwamuna wako.
He's a drunkard.
Iye ndi chidakwa.
He won't go to church.
Iye samapita ku chalichi.
If that's right, raise your hand.
Ngati ndiko kulondola kweza dzanja lako.
God bless you, lady.
Mulungu akudalitse iwe dona.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
Pita kwanu tsopano ndipo landira dalitso lako iwe wachiritsidwa.
Turns light around you.
Akutembenuzira kuwala pozungulira iwe.
Man sitting right next to you in there.
Bambo amene wakhala pafupi pomwe naonso mmenemo.
You, sir.
Inu bwana.
You believe?
Kodi inu mukukhulupirira?
With all your heart?
Ndi mtima wanu wonse.
You've lost one of your senses.
Inu mwataya imodzi ya mphamvu zanu.
That's a sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Ndipo ndiyo mphamvu ya kunungiza. Sikulondola uko ngati iko kuli kwedeza dzanja lanu.
Put your hand up to your mouth like this.
Ikani dzanja lanu pakamwa panu monga chonchi.
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Nena na Ambuye Yesu ine ndikukulupira ninu ndi mtima wanga wonse.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Mulungu akudalitse ninu, pitani tsopano ndipo inu mukalandira machiso anu.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Kalani nacho chikubiyo mwa Mulungu. Kodi inu nonse mukaniza chiyani za ichi kumbuyo nkatimo. Kodi inu mukukulupirira?
Be reverent.
Kalani molemekeza.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
Palidona amene wakhala kumbuyo komwe uko mungodya.
I see that light hanging over.
Ine ndikuona kuwala kuja kutapachikika pamwamba pake.
That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Iyo ndi njira yokha yomwe ine ndingakhozere kudziwa za izo. Ndiko kuwala kutapachikika. Kuwala uku pomwe apa. Kukupachikika pa dona.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Mwina mkukhala mu minute yokha ngati ine ndingakhoze kuona chimene icho chili.
It break. The lady is suffering with a heart trouble.
Iyo aoneka. Donayo akuvutika ndi vuto la mtima.
She's looking right to me.
Iye akuyangana kumene pa ine.
And her husband sitting next to her.
Ndipo mwamuna wake wakhala pafupi kwa iye.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
Ndipo mwamuna wakeyo ali ndi matenda wena. Iye wangokhala kudwala, kutsegula, kudwala.
Isn't that right, sir?
Sikulondola uko bwana.
Raise your hands up if that's true.
Kwezani manjanu mwamba ngati ndizo zoona.
That's right, you lady with a little scar there.
Ndiko kulondola ndinu dona amene muli ndi mpango wa ung'ono apo.
The mister, isn't that right? Have you been this kind of upset today?
Bambo, sikulondola uko kodi inu simunakhale ngati mwatsegula basi lero.
You have upset in your stomach, the man.
Inu muli nako kutseguka mmimba mwanu bambonu.
That's right.
Ndiko kulondola.
You all believe with all your heart?
Kodi inu nonse mukulupira ndi mtima wanu wonse?
Both of you?
Nonse inu.
You accept it?
Numukuvomereza izi.
Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up.
Bwana, ine ndikukuza ninu. Inuso, ine ndikuona inu amene mwakwezera dzanja lanu mwamba.
The habit of smoking, quit doing that.
Chizolowezi chakusuta, musiye kuchita zimenezo.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Inu mumasuta zindudu inu, musamachite izi.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Zimakupangisa ninu kudwala, kodi sikulondola uko, ngati iko kuli kwedezani dzanja lanu monga chonchi.
That's what's upsetting you, it's bad on your nerves.
Ndizo zimene zikutsegulani inu, zili zoyipa kwa misemba yanu.
Throw the nasty thing away and don't do it no more.
Tayani izo, chinthu chonyansa kutali ndipo musachitenso izo.
You get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. You believe that?
Ndipo izo mutana nazo ndipo mukalabwino ndipo vuto la ntima la nkazi wanu limuchokela iye inu mukhulupira izo.
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Koduko sikulondola ine singakhoza kuonani inu kuchokela pano ndipo inu mukudziwa izo.
But you're carrying cigars on the in your pocket in the front. That's right.
Koma inu mwenyamula zindudu pa mutumba lanu la patsogolo ndiko kulondola.
Lay the things out and put your hand over on your wife.
Chotsani zinthuzo ndipo muike dzanja lanu pa mkazi wanu.
Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Muuzeni Mulungu kuti inu mwatana nazo zinthu za mtunduwo. Mupita kwanu muli bwino. Inu ndi akazi yanu mupeza bwino.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Lidalitsidwe dzina la Ambuye Yesu.
You believe with all your heart?
This little
lady sitting here looking at me here.
You're
on the front seat here, sitting right here.
Little
lady's looking at me, sitting right there. You have a prayer card, lady?
Right here.
You don't have any prayer card? Do you believe with all your heart? You believe that Jesus Christ can make you well? What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
You don't?
You
want to
get well too? Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
You believe
Jesus heals you now? Stand up if you believe Jesus Christ
heals
you. You had an ulcerated stomach, didn't
you?
It's caused from a nervous condition.
Izo zinayambisa chifukwa cha khalidwe la manjenje.
You've been nervous for a long time.
Inu mwakhala wa manjenje kwa nthawi yayitali.
Especially acids and things, or I mean, creates acid, it makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth.
Makamaka zidulo ndi zinthu kapena ine ndikutandauza kuti pamene inu musansa chakudya chanu kuchokela mkamwa mwanu.
That's truth. Yes, sir. It's a peptic ulcer.
Ndizo zoona inde bwana. Ndicho chilonda chachikulu.
It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Icho chinali chili pansi pa mimba yanu. Icho chimaocha nthawi zina mukatha kudya makamaka tositi yokhala ndi batala pa iyo.
Is that right?
Mkulondola uko?
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
Ine sindi kuwerenga malingaliro anu, koma mzimu woyera uli wosalephera.
You're healed now. Go home. Be well.
Inu mwachiritsidwa sopano pitani kwanu mukakhale bwino.
What are you back over in this direction?
Inu muganiza chiyani kumbuyo uko mbali.
Some of you over there without a prayer card, raise up your hand.
Ena mwa inu uko amene mulibe khadi la pembelo kwezirani dzanja lanu mmwamba.
Somebody without prayer cards.
Wina opanda makadi a pembelo.
All right, be reverent.
Chabwino khalani molemekeza.
Believe with all your heart.
Kulubirani ndi mtima wanu wonse.
What about up the balcony?
Nanga bwanji pamwamba nkhondemo.
Have faith in God.
Kalani nacho chikubiyo mwa Mulungu.
I can't do this within myself. It's only His sovereign grace.
Ine singakhoze kuchita izi mwa ine ndekha, ndi chisomo chake chamwa yekha chokha.
Do you believe?
Kodi inu mukukhulupirira?
I can only say as He shows me.
Ine ndikhoza kunena pokha pamene Iye akundisonyeza ine.
As your faith.
Pamene chikubiyo chanu.
I say that to shake your faith.
Ine ndikunena izo kuti ndigwedeze chikubiyo chanu.
Then see which way He'll lead me. Did you realize this is not your brother? You're standing in His presence.
It's
not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it.
Sina amene ndikuchita izi, ndicho chikhupiro chanu chimene chikuchita izo. Ine sindingakhoze kuchititsa izo.
It's your faith doing it.
Ndi chikhupiro chanu chikuchita izo.
I have no way of operating it.
Ndilibe njira yochititsira izo.
Just a minute in this corner.
Minute yoka mungodia iyi.
I see a colored man sitting there, kind of elderly with the glasses on.
Ine ndikuona bambo wachikuda atakhalapo. Wokhala ngati wachikulire atavala magalasi.
You have a prayer card, sir?
Mulinayo kadi la pembero bwana.
Stand up on your feet a minute.
Imirirani pamapazi anu minute.
You believe me to be God's servant?
Inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu.
With all your heart?
Ndi mtima wanu wonse.
You're thinking about somebody else, aren't you?
Inu mukuganizira za wina wake, si choncho inu.
That's right, wave your hand.
Ngati ndiko kulondola agwedezani dzanja lanu.
Not because it's me, your brother.
Osati chifukwa ndine mbale wanu.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
So pana inu mulibe kadi la pempero. Sipaka nadza khala njira yoti inu muime munzere. Chifukwa inu mulibe kadi la pempero.
Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
So pana ngati aliyense wa inu alinawo makadi a pempero, musati muimirire onani chifukwa inu mukhala nawo mwayi woti mubwere munzere.
But I see that light just hanging above him.
Koma ine ndikuona kuwala kuja kutapachikika basi pamwamba pa iye.
It's never broke to a vision yet.
Iko sikuna masukire mu masombenya panobe.
I cannot heal you, brother.
Ine sindingakhoze kukuchiritsani inu mbale.
I cannot.
Ine sindingakhoze.
Only God can do that.
Mulungu yekha akhoza kuchita izo.
But you've got faith, you're believing.
Koma inu mulinacho chikhulupiriro, inu mukukhulupirira.
And there's something it's caused it some way.
Ndipo alipo ena china chake ndicho chinayambisa izi mwanjira ina.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing?
Ngati Mulungu ambamuzonse angamuze bambo uyu lomwe lili vuto lake kuti ena nonsenu mulandira machiriso anu.
There's a man perfectly standing 10-15 yards away from me.
Pali mwamuna akuima mwangwiro pa mapazi khumi.
I never seen him in my life.
Ines ndinamone po iye moyo wanga.
He's just a man standing there.
Iye ndi bambo basi amene waimapo.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person.
Ngati Mulungu ambamuzonse ulule chimene chili chovuta ndi bambo uyu, aliyense wa inu ayenera kutuluka muno ali munthu wabwino.
What more can God do?
Mulungu angachiteso chiyani choposa.
Is that right?
Kodi uko nkulondola?
Sir?
Bwana?
There's nothing wrong with you.
Palibe chovuta ndinu.
You're weak. Have a little getting up at night, prostrates and so forth.
Inu muli wofoka, mukumauka pakuno usiku chigonele ndi zina zotero.
But that's not what your trouble.
Koma izo sindilo limene lili vuto lanu.
Your trouble is concerning your boy.
Vuto lanu ndilokudza nyamata wanu.
And your boy is in some kind of a state institution. And he has a dual personality. Is that right? Wave your hand if that's right. That's exactly right. How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Ndiyangara amena kukulubila tsopanu di Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa ima pano.
Let's stand and offer praise and receive our healing.
Tienti ime ndi upeleka mayamiko ndi kulandila machiriso watu.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Mulungu wa mbamu zonse, mwini wa moyo, upeleka wa mbaso ya bwino hili yonse.
You're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever.
Inu mulipano ambuye Yesu Kristu ye mweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
Ndipo Satana, iwe wapusisa ndo awa motalika kokwanira.
Come out of them.
Tuluka mwa iwo.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo, amene kukhalapo kwake kuli pano, tsopano mwa maonekedwe alawila moto.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ.
Asiya ndo awa ndipo tuluka mwa iwo mu dzina la Yesu Kristu.
Everyone of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Aliyense wa inu kwesa ni manja anu ndi kuyamika Mulungu. Ndipo alandira ni machiriso anu. Aliyense.
Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.